Kia leboa mwena omen holukile holukile ho monate ba kereking hape o sengona le o fumana nako ene ya kopano ho pota dintho tse kgolo tsena tsa Modimo.
We are never in a hurry here around.
Me jwale le ka motla ha re ke re potlaka mona taberna ke neng le ya tseba. Re batla re nka nako ya rona mme ka nako tse ding ho kgathatsa bao ba emeng hanyenyane mme ha ba kgona kapa ho kgoneha ba suthele ka dinako mme ba fe ha motho e mong bana a ka rata ho nyolela haufi mona ke kgolwa re ka duisa ba bang ba mmalwa mme ditulo tse ding tse pedi ke tsena tse tharo di ka ba nne hodimo mona kalaneng ha motho e mong morao a rata ho nyolela kwano le ho iketla kapa ha motho a batla a le motshio e lekgetho la hae la pele kerekeng mme ba bang ba baholo ba ka tla kwano mme ba dula fatshe re tla thabela ho ba le bona hodimo mona re tle re phomosetse motho e mong ka setulo ba bang ba batikone kapa moruti a itseng kapa ya jwalo ba katang hodimo mona e ka ba monyetla wa ho fa motho e mong setulo ba emeng mme batho ba bang ba ntse ba tla ba leka ho kena morao ba bona a esele e petetsane e ba ba tsamaya mme ba foso jwale setulo se seng ke sena hodimo mona ka pele ke a kgolwa ho jwale mofumatsana mona hantle setulo ke sena ka pele hantle mona hantle mme ke bona moena woods a ema ho na le tse pedi hantle hodimo mona tswang letle hantle mona tse pedi hape ka pele mona hantle ha motho a batla o tla ka pele ho na le nngwe pedi tharo ditulo tse tharo fela mona tse ka ba nne kalaneng mme e lenyelo e holokile he ho tla bula ditulo tse di morao hobane hangata batho ba kena tshebeletso e se qadile ba kama ke monyako o ka morao ba nto kgutla ba boele batswe mme ba fose ditshebeletso se seng ke sena mona se seng hantle mahareng e nngwe pedi tharo nne hlano ho wetsa ditulo tse hlano tse senang letho jwalo hodimo mona ka pele lenyelo e hantle le iketse le ikutlwe le amohetswe mme le lehae morena a o hlona lefatshe moena George ke thabetse ho bona hape o seng hona hai ho tle haholo kgaitsedi jwale wena mofumatsana haka o na le se seng hantle morao mane hona mono moratuwa ya morao hantle moo monayane a emeng ka hona moo
That's fine. Everybody seated comfortably then they
Ke hantle motho ya molemo o dutse ka boiketlo ha o le jwalo ba ikutlwa ba thabile ba ikutlwa e ka o ka ke a tseba ha wa phuthulwa ha kalo mona empa re le batla le ya tametsi ho ka mo re ka le etsetsang ka teng
Now we are looking forward to the oncoming meeting
Jwale re shebile kopano e tlang re lebeletse ka thaselo di hlonolo fatso tse kgolo nakong e tlang kopano ena e tla latela ya bo profeta
Now this morning I told the folks I was going to pray for the sick. Jalo songona
ke boleletse batho hore ke tla rapella bakudi. Mme ona etla ba munyeta waka wa o qetela jwale ho rapella bakudi ka kirekeng ho fikela ka mora kopano. Ha ba renya kopano re batla ho e boloka motsheng wa bo profeta ha re ka khona.
And then after that I think maybe before Christmas I would like to
Intore ka mora mo ke nahana mohlomong pele Christmas mohlomong karata ho tshwara kopano ya masiu a mang a mmalwa ka Daniele mona kerekeng ba ne mohlomong mathwasong a selemo ke tla boela ke tsama ne ke a tseba hare ya salwa ke nako e ngata ka baka leo jwale ha motho a tla mme a batla ho laetsa tlung ya baeti dintho tse jwalo re lokisitse ho jwale ka hoo re hlophisitse
And Mr. Morris,
me mongadi Morris yana fodisi mo fetse wa metso ine le sebapadi sa serekisi o nyetse le lapeng la ngaka Adea motswalle waka motsimona le yaneng a mo operator mo fetse wa metso ne o ne ashwa me morena nkisa hae di lemontse tsiletseng tse supileng tse fitileng moana robetse a kgaitsedi ya hae a bolawa ke mo fetse wa metso mme ka fitlha ho yena hodimo mona lebekeneng la bakuti ka tsatsi le leng a paka hore ke ne ke sitwa le ho kwenya le hore metsotsong e mehlano ka morao ba ke rapellwe ka ja tinara ya ka le hore ha e so hlahise le mohlala o laola Wayfair Motel mme a re Billy ke utlwa rona le kopano e tlang mme mang le mang fela wa batho ba hao ba tlatla mona ke tla ba theolela ditjeo haholo o na le motele o motjha mona le o ba lefisa ditekanyetso tsa lelapa le jwalojwalo mme ka nka dikarete tsa hae mme diofising le dintho tse jwalo mme re ka letsa mme ra fumana dibaka tse ding mo re ka ha tse bolokilweng di fedile mo re ka fumanang ditefelo tse ntle ho feta madulo a matla ho feta ho kgotsofatsa seo metswale ya lona e se nahanang se le molemo
Many of you, of course, will probably have
bongata ba lona itlile le tla isa ba bang malapeng a lona mme ho ho monate haholo o ka hlokomela motho e mong ho ho monate ho feta e ka lapeng le a tseba moo ka fumanang Christmas le setswalle mme teng le ka batla le tsamaya ho hlahloba mangolo mmoho Ke batla e molemong wa lona ho tla le buka ya hao, tlo le pensele ya hao, hobane re tlilo fana ka dinako, mehla, mangolo ho mengwae e supileng ya kereke, mengwae ya kereke, mengwae e supileng ya qetelo ya kereke, le ka moo e bokellanang, mme ke molaetsa wa boprofeta. Ka mora moo pele ke tla o rera o nto ya taping, tape ya magnete, ho tloha moo ho ya direkotong, mme ho nto sebetswa ka motšhini o ngolang o nto hatiswa bukeng, mme dibuka di tla ba kaletso ya mengwae e supileng ya kereke.
And if I didn't think it, it was essential.
Mi hola ke sana hane ho le bohlokwa. Mi hola ke sana hane ho hlokahala haholo. Ke ne ke sa tlo qeta nako ya batho ho e bua.
But I believe that it's maybe the last time.
Empa ke dumela e ka ba kgetho la ho qetela le ho re tla ho amohela le ka mohla ho tswa kerekeng ena haholoholo. Ka ho jwale ha re tlileng thapelong ruri ka yona, thapelong ruri. Jwale veke e tlang ke tshwanetse ho ya Louisiana le ya tseba kopanong Tasmono, mme ke tla ba Shreveport, Louisiana ho tloha ka la 24 ho ya ka la 27 Shreveport, Louisiana le moena moo, mme eo ke tshebeletso e tlwaelehileng ya boevangeli, mme ke kgutlela mona ka la 29 kapa la 30, mme ka la 4 la Tshitwe re tla qala mona. Jwale ho tla ba le molaetsa wa hoseng, mme jwale ha ke sa kgone nakong ya bosiu ho beha mongwao o wa kereke moo ke o nahanang o loketse teng, batho ba tle ba utlwisise ka botlalo, ebe moo ke fetelang hoseng ho latelang kapa thapama e latelang ho qetella mona tabernakeleng. Ke nte ho kgutlela mongwaheng wa kereke bosiung bo latelang, hobane ke batla ho ba le bonnete ba hore e fumane ya kaofela le ya bona, hobane e bohlokwa. Re a tseba hore re phela nakong e mohlolo haholo, mme re tseba seo ka tsela eo dintho di bokelanang ka teng. Mme jwale ho sena le seo ke se buang ho tswa tabernakeleng ha baeti ba le teng mona, lebaka leo ke tlisang melaetsa ena le jwalo-jwalo tabernakeleng, mme e seng ka ntle mapatlelong a boevangeli, ke hobane mona ke lehae la rona la motheo, mme mona ke ikutlwang karara thuto ka moo ke e bonang tsela eo ke e dumelang. Jwale hoo ha o kabane le borapedi ba motho ofe kapa ofe le ya bona, ntho efe eo ba batlang ho e dumela ho itoketse. Mme jwale hangata le a tseba hola re ka tsamaya bohle ho seng hona ra hatisa dikgatiso tsa menwana, ha o le ya mong wa rona mona ba menwana e tshwanang, ba re ha o dinko tse tshwanang. Ke a kgolwa bohle le thabile ha ya lona e sa tshwane le yaka, empa ha o batho ba babedi ba tshwanang hantle ka ho dintho tse pedi ka ho le hopole, empa bohle re tla amohela le ho dumellana hore re rata Morena Jesu Modima eo mete. Ka re ha Moromo wa Katoliki ha itshitlaile ka kereke ya Katoliki e tswe o e le molao wa bona wa motheo, empa ha a dumela kereke eo ya Katoliki e tla mopholosa o latlhaile, empa ha e na le tumelo Jesu Kriste Mora Modimo mme a itshitlaile ho yena bakeng sa pholoo o pholositswe. Ha Mometodisi kapa Mopentekosta kapa Mobaptisti ha ba itshitlaile ka kereke ya bona kapa mokgatlo wa bona ho ba pholosa ba latlhaile.
But if they're depending on Jesus,
empa ha ba itshitlaile ka Jesu Kriste mme ba mo amohetse, hobane ke tumelo ya hao ka seko ho Kriste Jesu e re pholosang, hore o Mobaptisti, Mopentekosta, Molutere, Mokatoliki, Mojuda kapa mang fela, ke tumelo ya hao ka seko ho Jesu Kriste. Ke ena ke tape ya magnete hape e a tsamaya jwale, ka baka leo ke tiile hore motho e mong le mong o utlwisisa hoo ka ho hlaka. Empa ha motho a rera thuto, ke moo o tla lokela ho dula tumelong ya hao. Ha o sa etse e ba o moikaketse. Ha o bua ntho hobane motho e mong a e bua mme pelong ya hao o sa e dumele, o moikaketse he hobane o bua ntho eo o sa e dumeleng. Nka mpaka ka nyatswa hanyenyane hodima dintho tseo ke dumelang ho tsona, ho e na le ho ba moikaketse mahlong a Modimo ho leka ho ngwaetsa motho e mong. Mme jwale dikopanong tsena mona le ka tshwana le sa utlwisise tse ding tsa dintho tsena haholo, empa le se ke la kabana le nna hobane ke ka hobane ke a le rata, mme ho jwalo ke a kgolwa ke a e hlakisa hore ke a dumela e mong le e mong wa lona, ha o le Katoliki, Protestanta kapa Mojuda kapa seo ka bang sona, ha o tshepetse mme o amohetse Kreste le mopholosi wa hao, o pholositswe. Hobane re pholositswe ka tumelo, ke ka mohau, mme ka hoo dikereke tsa rona be boikamahanyo ba dikereke tsa rona bo keke ba bua hakalo. Empa ke nahana taba ena ha le ka tla mme le se na leeme, o tla fumana hore mokgatlo oo wa kereke ke sona se re hahotseng ka moo re leng ka teng jwale, ke sona se hlahisitseng mathata le ya bona. me ha re ka le tlohela ka mo le leng ka teng fela.
Now I'm putting off something here.
Jale ke bela ntho engwe ka thuko mona. Me ke batla ho kotsa. Me ke tile hore lona mona ba tabana ke ele metswale yaka. Le a tseba hore ha ke bui sena hore le a bona ke le boleletse. Ha ke a ikemisetsa seo. Ke tshepa nke ke ka fika moo ke iketsang pela batho tsebanyane. Ha nka ba jwalo, motho a ke atle hle mme a ntukise le ho nkotlolla le hore mona be butle motsotso. Le a bona, ha ke batle ho ba jwalo, empa ha Modimo a bolela taba efe fela mme a e paka e le nnete, ke rata ha ntho eo e tsejwa hobane ha se nna ya e buileng, ke yena ya e buileng. Jwale ke bile, mme jwale ka ha ke boletse sonta se fitileng, ke a kgolwa ke sona mona, ke qetile dilemo tse 28 sefaleng mona, mme le ka mohla ha ke soka ke ama taba ya dipolotiki ka tsela efe fela. Ho fitlhela sonta se fitileng, mme ka le bolella lona bathuting ho rapela fela pele le ya dikgethong mme le vouta.
I went down to Brother Wright's the other day, and I guess he's.
Katewela hamuena Wright kaza chileleng. Miki a kholo kie mwa mikaubere yena le muena Roy Slaughter. Le ba malwa. Ba ubanzi bile di dimoto na chuoche. Mimi muena Wright le kamosha. Hati ba kamu kivotang. Oni asati bihori kimo Democratic apa, mo Republici, mi leo kile haila kala bube.
It's so insignificant. That's reason, brother.
Kinto e sa tibi saleng kika baka leo mwena, right? Kia lebuwa, kia lebuwa. Nika mo tla haki, hao mo tuli ya mungi ya tibi lenka mo kivouta mwabani, mikhen eme liyo, hao oka ipafang. Impa veke fitile le baka lao bea, kamo kienze nka ten. Hone ho kienzwe ho fitandi politiki. Kirata ho le balas profito senen sinzwe, kinale minka humming, mungadi, mesia, lebo ngata ba bona, bati lo nka tse dinza di profito tse na tsa khale, me ba di chiki, liu di kashwa hanyanyani kapa, hu di shopi sabocha, liu di kinya di pampiri.
I'd like to read some things that I'd like for you this one first.
Kirata ho bala tse dinza di ntho tse nka ratang hore le sena pele, nka rata ho le balla ho hong.
1932, listen to this. As I was on my way,
Sekete makhulu a robo mashamararo a metsunedi, mamela sena. Ha ke ntse ke tsamatseleng, ke itukisetsa ho kena tseleng ya ka e yang kerekeng hoseng hona, ke ile ka hatswa ponong. Ditshebeletso tsa rona di tshwarelwa Makes Avenue lehaeng la kgale la dikgutsana moo Charlie Ken a dulang karolong e nngwe ya moaho. O dula ka nqane fela ho strata jwale le a tseba.
And it came to pass that while I was in this vision, I seen some dreadful things.
Me ha etsahala hore ya re ke sa kene ponong ena ka bona ho etsela tse ding tsa dintho tse nyarosang. Ke bua sena ka lebitso la Morena.
The president, which now is
Mopresidente eno wa jwale, Mopresidente Franklin D. Roosevelt, hopolang jwale, mona ke dilemong tse 28 a metso robedi tse fetileng. O tla kenya lefatshe lohle ntweng.
And the new dictator of Italy, Mussolini, shall make his first invasion towards Ethiopia.
Mme mmusanosi e motjha wa Italy, Mussolini, o tla futuela Ethiopia kgetlo la hae la pele, mme o tla hapa Ethiopia, empa e tla ba kgetlo la hae la ho qetela, o tla fihla pheletsong ya hae.
We will be in war with Germany. Watch Russia. Now that's the communism.
Re tla kena ntweng Germany. Hlokomela Russia. Jwale ho le a bona bokomunisi, bonasi. Le bo fasime
hlokomela
Russia impasiona fela elokelang ho bewa lihlo.
It shall also has been an evil thing done in this country. They have permitted women.
Hape uta ntho empi boetse e entswe na heng ena. Ba dumeletse basadi ho vota. Sena ke sechaba sa mosadi, mme o tla sefatsa sechaba sena. Jolo ka ha efa a entse edeni.
Now you see why I'm hammering the way I do.
Jwale le a bona hobaneng ke kgethula ka moo ke etsang, ke tshwere ho rialo Morena. Voutung ya hae ba tla kgetha motho ya phoso.
The Americans will take a great beating at a place that Germany will build.
Ma-Amerika a tla fekisiwa nalong eo majeremane a tla e aga e tla ba lerako le e hailweng ka konkreite lerako la Maginot dilemo tse leshome le motso o mong le pele le hauwa empa pheletsong e be bahlodi.
Then when these women help elect the wrong person, then I've seen a great woman rise up in the United States.
Etla re ha ba sadi bana ba thusa ho kgetha motho eno ya phoso. Ya ba ke bona ho hlaha mosadi e moholo dinahentse kopaneng. A pere hantle me a le motle, ampa a le kgopo pelong ya hae. O tla isa kapa ho tataisa naha ena tshenyehong. Ke kentse ka hara masakana, e ka ba kereke ya Katoliki.
Also science will progress. Especially in the mechanical world. Automobiles will continue to get like egg shape.
Hape mahlale atla hatela pele. Haholo hore le fatse la metsi. Makoloi atla hatela pele a iphesibo peo sa lehe. Qetelong batla tea e sa tlo hloka le bidi le thintsa. Bana le yona jwale. Etla laolwa ke matla a itseng.
Then I seen the United States as one smoldering.
Kanto bona dinaha tse kopaneng tsena di tshwana le nqalo e le nngwe e hlenneng e tshileng ho ho tla etsala ho yela bofelong.
Then I got the princess. I predict.
Hape ke kentse ka hara masakana ke lepa hore hona ho tla etsahala jwale hopolang morena ke seo morena a mpontshitseng sona empa ke lepa hobane hona ho tla hlaha pele ho 1977.
Upon this prediction I base because of the
hodima bolepi bona ke tsheya ka baka la phuthuhelo e sekgahla e tlang jwale ka moo e neng e potlakile ka teng hore ho tla ya halele le hakae pele setšhaba sena sekgahlana le sebaka sa yona.
Now, look what happened now. In President Franklin D. Roosevelt.
Ka mo presidente Franklin D. Roosevelt. O isitse America motichane wa tie England ke hantle. Ha se Germany e re qadile, re ba qadile ho diela lefatshe lohle ntweng. Ho hlaisa ntwa ya lefatshe. Ma Germany a haile le rako la Maginot. Itse mono, ka u bere ofela mona o tseba seo a tithulane le sona mono le rako la Maginot.
Women given the right to vote.
Masadi ka ofua tokelo ya ho vote ba kgethile mo presidente ngkgetheng Kennedy. Vote ya basadi. Monna ya phoso. Taba e ka qetella ka ho kenya bolaodi bo tletseng ba kereke ya Katoliki dinaheng tse kopaneng. E be moo ho fihlang bomo e phatlolang.
There are seven things predicted in
five
of them already happened.
Ke dintho tse supileng tse hlano di se di etsahetse ka ho ka ikahlolela ka bowena. Hore re bohole bo bokae re haufi le pheletso. Ha di ntho tseo tse hlano di fela di etsahetse, dintho tse pedi tsena di tlamehile ho etsahala, e loketse fela ho etsahala. Ha ke dumele hore Mongadi Kennedy o tla ba le tshusumetso e kgolo jwalo hobane e tla ba moporesidente ya babatsehang hore a tle a kenye ba bang ho hleka sebae fela hantle jwalo ka ha ba entse England, jwalo ka ha ba entse Mexico, jwalo ka ha ba entse hohle moo ho leng jwalo. Mme batho ba Amerika ba sa tsitsang, ba seng moyeng, ba bohlale empa hlalefo ya bona ha e ba thuse ka letho. Hlalefo e monyela morao ka santhao ka nako tse ding mme e ya hlwenya ka ho ba ke rera ka taba eo seng hona nakwaneng e seng kae. Ka ho re a fumana re dintseng hantle lebaka leo ke buileng sena ke ka hona ke ileng ka hatella taba eo tsatsi le leng ka thata ka moo ke entseng empa ke ka hona ke entseng ho ke hantle voutu ya basadi ho habeya na le hlokometse dibuka dithelevishining. Nixon o ne a batla a le haufi haholo le banna bohle. Bohle bana ba batla ho aka Kennedy, basadi ba tlolela hodima makoloi, ntho e nngwe le e nngwe ka tsela eo ba qhomela hodimo le tlase. Mme jwale e reng ke tlise ntho e nngwe, ha ke a e ngola mona empa taping ya magnete. Mme taba ena e hatisitswe le hona. 1956 kwana Chicago, Illinois, ke ne ke eme ka sekolo seo, sekolo se phahameng sa Lane Tech, ba ne ba le teng mono.
I said this year is going to be Kare
selemo sena se tla hlahisa phetoho ya America. Ke sa tswa boya mose o mawatle, ke sa tsebe ba neng ke kgutlile ho kgutla. Ho phumula dikopano tsa ka Afrika le ka mathoko ho kgutla.
Billy Graham, something mysterious, he canceled his.
Billy Graham ka mohlolo a phumula tsa hae, Tommy Osborne a phumula tsa hae, mme rona bohle re haola le dinaga tse kopanong ka dikopano, ka re Amerika e tla amohela kapa e latole Kriste monongwaga.
When the elected in Indiana, a 22-year-old boy,
yaba ke re mohlabana ba kgetha Indiana moshanyana wa dilemo tse 22, moshanyana wa selemo sa ba moahlodi, moya wa morena wa ntlela mekano, pheletsong ba tla fumana mopresidente wa mekutu ena e lekgutshwane e ithatikang lehlogo, raminate ya bohlaswa, presidente ya tsotsi, rabasadi.
Now them's predictions years ago.
Jwale bo ke bolipi dilemo tse fetileng. Le bona mo re leng teng nako e tsamaile o feta ka mo re nahanang. Ka baka leo ke nagana gore melaetsa ena e mabapi le mengwaga ena e supileng ya kereke e nako ga re duleng thapelong mme re bale. Jale ga o sa dumelelane mme ore ke nagana gore mo ena Branham o fositse. Ho, o na le tokelo ya go etsa jalo empa pele re etsa seo pele o etsa ga re batlisise seo morena a se buileng ka mangolo. Go bona haeba mme e nto ba diprofeto tse ntshitsweng tse tla etsagala le o sheba le o bona mo di etsaetseng kapa tšhe jwale e thapile jalo-jalo le a tseba ke buile dilemong tse fetileng mme jwale ke ena e a etsagala. Mussolini o ne a theoele Ethiopia ha etsa batho ba ba batho ba ba mmala tlase mono ka dilepe magare le melamu ba lwana ka yona mme yena ka metšhini ya sejwalejwale a ba tlhaba ka fela go kgutla a iphafaka ka yona empa pheletso ya gae ya fitlha go nepaetse mme maamerika mme majeremane a ga lerako la marginal mme maamerika a fetsiswa golo mono empa tetelelong a tlhola gantle a golo lona me ka ubere ba ena le tseba seo le lona bohle mono D-Day le jwalojwalo le motlhabana ba ke ena. Jwale, mme le fumana ke hona hore basadi ba filwe ditokelo tsa ho vouta, mme ba kgetha moporesidente eo bana ba sa lokela ho mo kgetha, le a bona, ke tlolo eo. Mme tshobotsi ya ntho eo jwale re tla kena ho yona kopanong ena e tlang, mme le hlole thapelong, mme le rapele ka thata jwale hore Modimo a re hlone lefatshe, mme a bule dikutlwisiso tsa rona, re tle re tsebe hora eo re phelang ho yona. A re inamise ditlhogo tsa rona jwale bakeng sa thapelo. Morena wa rona ya mosa ka nqa e nngwe ke ikutlwa ke tsherema go tseba gore lefatshe le na le nakong ya pheletso ga nka ke ka tseba naga eo nka tshabelang go yona setšhabelo ga se sa leyo ke o lelala godimo fela.
Bard has told us when these things begin to come to pass, then look up.
Obani rea bulelwa itere hadi ntote na dikala disha. Lele lale obani topolo yalona iatameti.
Oh God, I pray for the sinful world today.
Oh, mudimu kirapela lefatina la kajeno maemong alona. Obona kamonto yose tamankating.
I pray that somehow, Lord, that you'll speak there.
Kirapela orakamu koiye morena. O bue le pelo ka nngwe moruti ka mong e tla e be ganare e tukang matsatsing a na a qetelo go memela pako le kgutlela tumelong gape kerekeng ya Modimo o phelang. Jalo ka ga re tseba re phela mongwaeng o wa kereke ya Laodicea mo ba tla ba fofu. Ke a rapela ntate gore o re dumelele go tshwara seo re nang le sona ka thata Kriste re ntse re shebile letsatsi leo la o tlhaga gae.
Forgive us of our sins, as we have forgiven those.
Re tshwarela dibitsa rona jwale ka re tshwarela ba re sitelwang. Mme re a tseba jwale morena hore re bona lefatshe le ka ntle. Re tseba hore e ne e loketse ho etsahala. Mokgwa o e thibela ha oyo. Le ha re bua kgatlhano le yona le ho ntsha lentswe kgatlhano le yona. Le ha o le jwalo re a tseba dipelong tsa rona ho latela lentswe la hao ho tla ba jwalo le hona. Obane o boletse jwalo. Empa tsatsing leo la kahlolo, mohlathaipi e kgolo ya makinete wa Modimo e tla bapalwa. Re batla lentswe la rona le eme kgatlhano le ho phoso, mme le emetse ho lokileng. Re kgothatse kajeno morena ka boteng ba hao. Hlonolofatsa baruti bana bohle ba mona le ditho tsohle tsa kereke, bohle ba tswetsweng la bobedi lefatshe ka bophara. di gana re tsa mollo tse o nale tsona se ya le moye le ka ntle dikarolong tse ding tsa lefatshe go rera evangeli di missionary tse bolawang ke tlala banna le basadi ba tlasa tlhoriso e thata ba sa eme tseleng ya kutlo modimo ba tlhononofatshe ka jeno mme ka tabana ke neng e nyenyane re sitse ka mahlonolo a gago morena re tlotse
the wonderful songs of
Shonolo fatsa ba ba binne mo seng hona dipina tse ba ba tsiang tsa Sione tse o re di thabetseng pelong tsa rona di lemo re tseba hore ka tsatsi le leng re tla ema le u bina dipina tse o pela sefahla sa konyana
bless the word today and anoint the message Lord for we ask
Shonolo fatsa lentse ka jeno le u tlotsa molaetsa morena
amen
go bane re ikopa ka lebitso la Jesu le bakeng sa hai amen.
I want to call your attention this morning to some scripture.
Ke batla ho hulela maikutlo a lona ho seng hona lengolong le leng le fumana bukeng ya Genesis. Mme jwale ke tla leka ho potlaka molaetseng ona ho morena rata. Hobane re batla ho rapela bakudi le ho tshwara tshebeletso ya kolobetso.
I want you to turn to the first book of the Bible, the first chapter of the book. Genesis.
Ke batla le phetle bukeng ya pele ya Bibele. Khaolo ya pele ya buka Genesis khaolo ya pele me a re kaleng ho bala ho tloa temaneng ya borobong
and God said let the waters under the heavens be gathered together
jwale modimo wa re metsi a ka tlase ho mahodimo a bokellwe ha Mose ba ke se se me o hlahe mo omileng me ha e ba jwalo
and God called the dry land earth and he gathered together all
modimo a bitsa mo omileng le fatshe a bokella metsi wa ibitsa mawate mme modimo wa bona ho ba ho molemo
and God said let the earth bring forth grass and herbs yielding seed and fruit trees
modimo wa le fatshe le hlahise jwang le dimela tse beyang peo le ifate tse beyang ditholwana ka mefuta ya tsona tsena le peo ya tsona le fatshe mme ha e ba jwalo
and the earth brought forth grass and herbs yielding seed after his kind
le fatshe la hlahisa jwang le dimela tse beyang peo ka mefuta ya tsona le difate tse beyang ditholwana tse nang le peo ka mefuta ya tsona modimo wa bona ho ba ho molemo jwale ke batla ho nka mohloditero hodima sehloho sena sa kahlolo ka kemelo morena a ekeletse mahlonolo a hae lentsweng la hae.
2 or 3 weeks ago, I was crossing the western states. And I was looking around and I was going to be a Christian businessman.
And I said,
watch the
billboards.
You can almost look around and see why people are not watching the billboards. I've often said, let me go into a person's house and let's see what kind of music they listen to.
Let me see what kind of book they read. And what kind of song they listen to. And what kind of pictures they have in their
house.
What kind of pictures they have in their house. I can just about tell you what the nature of that person is. It's because they, no matter what they
testify, no
matter what they testify contrary, ho sa tsoteleso ba se pakang se le kgahlano ditholwana dipaka seo e leng sona.
And I noticed that we are a great scientific nation.
Le ka lemoha ho ba re tshaba se seholo sa mahlale lefatshe la mahlale.
And I noticed on the billboards, especially in the western corn belt and so forth, it was a picture of a man.
Mme ka lemoha matlapeng haholoholo mothoporong wa bophirima wa koro le jwalo jwalo ho e na le setshwantsho sa monna ya tshwereng kwapi ya koro a hohla koro a re monna ha se le koro ena mme e ne e le koro ya lebasetere mme ka mokgwa o itseng ke ntse ke nahanne hoo eo ha ke ntse ke e qhoba ke le moo mme ha o sa kgona ho dula o buletse seyalemoya sa hao hobane haholo dibakeng moo kgaso e nang le mmino ona wa kgale wa boogi woogi le ntho yotlhe le ya tseba rock and roll mme o batla o se na le ha e se ha o ka bulela horeng mme o fumane ditaba le maemo a lehodimo o nto o lokela ho e kwala hape Ka baka leo ke a dumela mohlomo morena o ne a nthusa mme ka ngola ka mora mapa wa ka wa tsela le basetiri goba ka tšhabelwa ke ntho e nngwe ga ke e sheba tlhaku tse ntle tsa ditunana tse golo tsa boro ka nagana e fapane aolo le kore eo re neng re e lema ntho yotlhe e fetoa le basetiri.
But did you know that it's no good? It has no life in it. It cannot be.
Empa ana le tsebile ha ina molemo, ha ina bophelo ho yona. E ke ke ya boela e tswala. O ke ke wa jala koro ya le basitiri, ha o yetsa o fumana tshimo e sukutwana, ho ba e basitirilwe.
Then I got up into the mountain and one of the guides that was with me, he was a
ya ba ke nilo ela thabeng. Me emu wa masupatsira ane a ina lena ine ile murui wa dikho me yena ka hudisa dikho ile le supatsira ho di mo thabeng ho hana nako monna ya gabane.
And when he learned that I was a preacher, why quickly
le ba a utla hore ke mmoledi gele ka potlako a tla ho qoqa le nna ka dikho tsa le basitire ya re ha etsa jwalo ho ha khutisa mohlodi thore wa ka o monyinyane o ngotswe mapeng wa ka le basitire.
While laying in our camp bags in the snow,
yare re sa robetse ka mikotla ya rona ya o kampa le hlweng ho di muthabeng ka re ho yena ke lakaditse ho ithuta ho lwanyane ka dikgotse jwalo.
Well, he said science has really done a great thing. Said they have bred
they are mashali a hlile a entse ntho hadi hore ba khotsitse dikgo ka dintwe tse fapaneng ba fitla mo ho e batlang e sina le maoto kapa ho se mapio ho di khuhong ke di fuba fela.
But he said the bad part comes now that people don't want it because
empa are jwale ho latela ntho empe ke hore batho ha ba e batle ba ne ke nama e pipi pipi haholo mme go e phela selemo se le seng fela mme ya shwa
it's almost dead to start with
e batla e shwile le ho qala fela le ya bona ke ho hwedisa ha e hantle.
No good. And most people now who wants to have a delicious chicken dinner goes out in the country and buys himself a chicken.
Ba batho ba batlang ho ja dinare ya go e sabosang ba tswela ntle mahaeng mme ba ithakela go ena le maotwana e kgonang ho fata le maphio e ka fofang mme ke go ka mo modimo a entseng empa ho ba se tira go ho e fetotse sefuba fela mme e tsamaya e ikgopa kaka fela mme o lokela ho isireletsa ba ke ke ba entshetsa ntle ha e kgone ho fata ha e kgone ho iphedisa mme nama e bohla hona ha ba kgone ho e sebedisa mme ha go e entswe go e behelang mae a yona ha a kgone ho qhotsa.
And then another thing, the chicken lays itself to death in a year.
Me hape ntho engwe. Ho ita behela ho shwa selemo, e phila selemo fela ka nahana. Be jwale ke go ya tonana e. Ho basiti. Ho khakola sentso enke modimo.
Then we had a string of mules that we packed with.
Re kile ra ba le ditoto la di mulete tseo re thutang ka tsona. Me ke ele lo ba ni mulete ke le basiti le wo.
Me
ske la khwela taba e ho modimo. Ya ho bopa mulete modimo ha amane le seo ka letho che ibile mo
the mule don't know where he belongs he can't reproduce
mulete ha o tsebe ha bona o ke ke wa itswala hape ke le ba stiri ya bon ha o tsebe ntata ona ine le mang ka pa ma ona ine le mang
le
o ke ke wa itswala hape empa ile mule
ni
o tsileng e thelang e ya lifu
no matter how much he tries to bring forth his
me o sa tsotele hore o le ka ka thata ha kae o hlaisa se sa ona o ke ke wa khona ho ho tla o khahlano le lentswe la modimo.
God said here in Genesis 1:11, let every seed bring of its kind.
Modimo boletse mona o Genesis 1:11 peo engwe le engwe e hlaise ya mofuta wa yona ho latela bophilo bo leng ho yona peo engwe le engwe e hlaise ya mofuta wa yona.
But man is trying to show that he's smarter than his creator.
Empa motho le ka o itshupa a le bohlalo feta mutu wa hae o batla ho ipaka a tseba taba ena ho feta ka moo modimo a tsebang.
So therefore he's constantly
ka ho ka baka le ho hapetse ka mahlale ho le ka o bontsha modimo hore o tseba taba ena ho feta ka moo a e tsebang.
And God just lets him go on through his scientific research.
Mme modimo o mo lesa ho tswela pele ka dipatlisiso tsa hae tsa mahlale mme ka o etsa jwalo o ipolaya modimo o dumella bothoto ba hae ho mmolaya. Me waka murao mani une are kwa khomo le rapale le rapole le kaneng e tle iphanye be ke nnete.
And you just let God has let man go on and hang himself with his own foolishness.
Me fela o modimo dumela motho tswela pele bo iphanya ka boatla ba hae. A ke ke a hlalefa ho feta modimo. Modimo o tseba se fetisang empa batho ka o ba se tira ha bo. Ba le ka o hlahisa sedoa se setle ho feta se hlotsweng ke modimo.
Now, God, when he created his church, he created a Pentecostal church. That was the original. A Pentecostal church.
Yone yota kereke ya Pentecostal e tletsweng ka moya o halalela bana le basadi ba tsamaiswang ke moya wa modimo.
Man can lead alone. He won't lead. Ha tu basikile
ho tlwela in notes una ba tlile ho fetola kereke le basiki ka ho a futswela le fatshe ho yo thuta modimo di thuto mekhat.
Oh sure, it makes a prettier church. My yes.
Oh, if you look at the kereke entenya
from the original church.
If apane le kereke ya o kala hakaka.
Oh, we got big buildings, educated preachers.
Oh, re na le me awe mo hulu ba re di ba ruteile. Se tsopa sa maemo sa batho se di phame. Se a pare hantle. Ba ke nya ba di tsabona ho yona. Le chelete ya bona ho yona. Ho nyul. O rumela ba ruti ba bona di college tsa thupe. Ho tshorisa di thuto tsa bona. Le thuta bo modimo. Kana go tsoshe. Itse ba hulela hola le modimo ho fit. Ha iso be le ya na modimo le o tshimulo ho. I saw this idea of what on a seminary.
He sent him to an upper room to wait there until
Ubai step up usiye ka udimo. Ema mwonu fikela moya o halalela. Uthewela udimo bona. Ba ba ruti ba morena ba tlotsitsweng.
But how breeding? Bringing the church to theology instead of letting the Holy Spirit.
Empa ka ba sitira. Uthisa tuta udimo kerekeng. We na le udumela moya halalang ho etela pele. Ba kentse di bishopo. Ba ka me di ba akaretsa a timo ya o halala ke mo eta pelwa modimo o tala wa kere empa ba fetula kere ke le ba stiri jwa ka ba entse khu jwa ka ba entse mulete jwa ka ba entse thwengwe isile we fetula le ba stiri we tsantu e fa paning
breathing in the world the things
are we decide to fast ka hari di ntwa tsale fatsi di papadi tsa basketball di di soporo tsa sopo di papadi tsa banko le mifuta yohle ya di ntwa tsale fatsi.
It's true, it's prettier.
It needs inkelfita. Come out of Hulayanis, about to buy Ben Situan.
They're singing.
Mino Abona, Okana, what's the Pama? Hunter will at the Norton, the Jolly Jolly, who fit the Emma Pentecostal, as Hale Hale, come Rupana, the Qatar.
But it hasn't got the seed, it hasn't got the
Impa Haina Bell, Haina Lucorillo, who you? I shall set a hole in Toyos. Hona, who will live off it, Awani?
Jolo ka
ba lika ka korwa le bastire
ke
o fita ya hale ine sinke bo philo bona bo le ho yona bone bo sibutse bo kanke bone bo shebala hanti impa bo philo bone bo saluka.
And we're talking about life.
Me re bua ka bo philo bo philo ha bolo
ho
bastire
God wants to
we ba ta ka mo a yentse tshimulo.
So the church has been hybrid. And now it comes to a place
ka
where is that the church is more like a
lodge than
it is like a Pentecostal blessing. The scholars are more educated than the preachers.
More great scholarship
of
academic
degree or something like that, a theology. And they cannot breed themselves out. As beautiful as it is, they cannot come back to themselves. How is it they cannot cross themselves?
Try to cross the Methodist or the Baptist
and see what you got. You got a worship in the big and the
safe
way.
That's
right. You
can't
get a draw.
That's
right. You can't get a draw.
You can't get a draw. You can't get a draw. You can't get a draw. How do you feel?
Kika hona isabei. That's what's matter the church today.
Miki bona botata ba kereke ka jiwa ka jeno. Haina bophilo ho yo.
Itletse
buikala ka tiso bo bonga.
This is
a process that nyana sabatu ba ibitsa jwalo. Di shapute khulonyane ni au emikanyana. Reri ba ruteile ho fit. Impa ho se bophilo ka bona ho tsala masia a tshotswe mbotsa. Ha e khone ho itswala morao. Ati hlaku ine jalo bi tabenya u bedi ba ke hantoi etsa le basti
mitu ya
pili ya ziba ikeke ya khutla ke botsa moruti a ofe fela go gabanya historing le nna kereke efe fela e kileng ya sutha motheng wa yona wa o tala ga e soka e fumana bokgoni ga o boela e ema motlha modi ngwana a roma lutere mme a tshwara tsoseletso o ile a gola lefatshe empa a e hlophisa mme a e fetola lebasetere la lefatshe jalo ka a kereke ya katoliki mme goba a etse gono a e tsang a tlhaisa segagata sa dingangele mabasetere mme ga a ka a tsoa mme a ke ke a tlhola a tsoa gatla john wesley mme a etsa ntho e tshwanang ka tsoseletso gang goba yena le asbury le bathai ba gale bašwa ba e tlhophisa mme ba etsa kereke ya wesley methodist mme ga ba e se o tsoe mme ba keke ba tsoa le ka motlha le gape kereke ya anglican ntho e tshwanang go tswa go calvin motlha bana ba tshwere tsoseletso go ne go lokile moina simpson o kentse mokotlong wa gae gona jwale go tswa canada kereke ya anglican jale ba kene baruti botlhe bonweng ba tswa ka jwala ba bona le jini le ditho tse jwalo mmogo gantle kerekeng ba tshware lekitsana le go nwa e keke ya boela morago tshimologong ya yo gobane ke le basetere le lefatshe moo e latlhei.
Now we talk about the Anglican and the Methodist.
Jale re bua ka Anglican le Methodist le Baptist. Empa Pentecost ya tswana.
A few years ago we had a Pentecostal church that was on fire.
Dile montse mmalo tsa fitlen re re fumane kere ke Pentecost a ituka. Empa ba yetsa. Ba bastere ba sopis. We fitse ka morao le fatsi.
Now what have you got? Just exactly like
Jale re fumana. Ha ke fela sa modimo wa senseng ka bule.
Dile
aula diabolo se la di ntotsa ilwa e keke ya go ho fedile ka yona e sopisitswe le ho hlo me joane bana le dikere ka tsa thumisitswe o batho ba bentse go se bana matlaetse o kena missioning o mo nyanyane khone ya strata sa se nyanyane ba tlaetse ho lele kwa ho ke ho iswa bana le kwana lo sha sho la tronko bo hare ba bana ka ba ka la ho hwele tsa busu go hle le e hlile ba ka thatafalwa ho fumana a le mo.
What happened? They interbred it.
Which I think by Tswakan.
By it's the
Baptist.
You look
at Baptist and you look at Methodist. Methodist yet is the Luther. Luther yet is the Catholic. Le fumana se gagata sa di donki tse hlaha tse bastirilwe. Hank. Se thoto se fiti sang se o ke se bang ke mule. Ha ona maikutlo ho ha. O tla o etsa tshuong yana robala. O fikela mohla hora ya ona ya o katela ya lifu. Bo bulaya.
He don't know
how to believe to high CG le ho
how na kane
how to be hore nta ka ona ne le mang hore maona ne le ma le mo ya nteng ka pa mo tswa nteng ba
thuba
ba ngata ba batla ba le jwalo ka jeno ba batla ba itshwanela fela a le kilela bona bulete o ka bua le wa me o tla o ma mono o pebela di tsedi tsebe tseo she ba sna hlo ha di seo se porometing mi li tsebe tseo di hlahlabetse di don't tsenga ba tsena di etsa jwalo ke hand e ma fela ho shebella ho ma tsa di a le tlo fiti ho di seo ya halelela lo bua ka dipuo le moya wa halelang ha o ntho e jwalo.
That's right, new religion.
Ke hand borapedi ba mule ke hantle le basti ke phetho seo se tsebang ga o ke o tseba letho le sele o tloegele ga re itsamaeleng le
modimolebastiri
mulete fela ga o tsebe mo o tsuleng teng ga se ntho ya
mae
o ke ke wa tshwauwa jwale ka ntho ya mae empa pere e fapane e monghadi o fumana pere ya mofuta o motle ya lesika e bonolo fela mme mosa e rata go tswela ka ntle mono le o tlola ka gotlhe di a tsebo mme ke kgutle e beetlho ya yona magetleng a gago mme e le e etse jwalo ke ke phoofolo ye
ntle
ya tshepa e ema lewe gobane e a tseba e na le dipampiri tse e supang e le ya lesika ame e ngotswe gore ke ya lesika madi a yona a tlhwekile go jalo le ka mogala le iatso tsena bobedi wa modimo o ka molelela jesu kereste ke ena maobane le ka o sa pele o a hweletsa amen gobane ke wa lesika boiphisolo ba gae bongotswe ka gara bibi o tswetswe ka madi a jesu kereste mme ke mokeresete wa lesika thoriso.
Oh, interbreeding there. Be genuine.
How me futa etswa kile mono ke wa magonte. O Musa o bonolo o ka muruta ho.
Try to obey. You can take him out in the shows and almost make him be like a.
Ile ka o mamela o ka isa dipontsong o batle o yetsa motho. Ita ina maitlo ake o khum. How so bonu mulete o etsa ho. How bonu di mulete dipontsong. di tshwere jwang gobane ga ona boleng le go tala fela.
That's the reason a born-again Christian can accept divine healing.
A born-again Christian can accept the Holy Ghost. Because something in him
that you believe the Spirit of God and find the Holy Ghost. That he is a pedigree.
Yes.
But mules don't do so. Empa di mulete ha di etse jwalo. Ha di kgone. Ha o letho ka o tsona le ka di etse sanseo. Now on this hybriding. You know, Eve was the mother of hybriding.
Jwale ka o bastira hona ya tseba. Efa ene le mme wa ba bastirang.
We
la futswela morabi wa batho ka phoso.
Ya tseba.
O ba a etse ntho e nyaro sang yena.
And Mickey has
ever heard about any taping, Kaona,
Tabasayona,
Kamuama Sia, have a fellow about a jalo. Impa, Mosakena, and I cannot come on Tena in Noah.
It is a Noah Capasa. He was not a servant. He didn't eat it
in any Popolo,
Ebusali,
who fit at the Popolo sources, and Masali Ali Kaufman as well, Bona, Masapa, Super Satan, Sepa, and such a train in the moon. Nibaya Udimamurabu about twice, Nisola Jalo.
The serpent was a man.
No, I nearly won. Madia Pofora, I get to an animal, Yamut, Chemun had. Impa Mufuta Ona Ono Atalantia, Holy Pagemon, Abatuakan, Miss Satan, who civil cell, Charula Efa Fulile.
Isn't it strange that they found great.
Now, Magati highly mobile of Mana, the Funtan and the Fasting Ramon, Hola Josephus Asim Mori, and Anataba El.
The
Funtan is only say
the
guy. Bella no.
The Bible said that he would cause the seed of the serpent.
Bibili ite uta uta eta hore peo ya nu.
Peo
ya nu. Nu ai ne na le peo ya msadi.
But we better leave him alone.
Empa ri kampara batuela.
Ha ba idumele ka hona.
Ha ri bangeng ile masia.
She polluted the whole. Ite
u bani aitse ho. O sila farite ntho yohle.
Now don't get into that ridiculous saying, please, of an apple tree. Well,
listen again, we saw an embossed wall of thing. Sifate sa apule, jola ka ke bule.
If ela ha, o ja di apule, o le mo se ba sa di hore ba fela.
Bampe ba buela ba abe di apule, ba ni ki kina.
I don't say that to be rude, but I'm saying it to.
Ha ke ri alo ho sa hala.
Empa
ke bua, ho etsa ntla, hore ke ni.
Wasn't apples.
In ese di apule.
Risk
ra ke na bo sa wana embossed wall ka yona.
In ese
sifate sa apu.
Well, let's take it on another tree so we can bring it out and fulfill our task.
Impa hari hlaeng ka sefate se seng.
Let's take it to the tree of faith.
Mme re phethele bo hloditero wa rona.
Hari
ingeng ile sefate sa tume. Hore efa o jile sefate sena se thibetsweng. Sa o se dumele. Ke mo re ka gona o tsamaisa bo hloditero.
It was faith. She disbelieved God's word. God said a certain thing will happen. She ought to let it alone.
In to me.
She ought to believe
it.
The
Lord said. Yeah. But no. She
should
have come on theology. She should have come on theology.
And she missed it.
But she, Satan attacked the Lord.
And gave it
to him.
And it caused a hybrid. That's what the church has got today.
So the whole church is a hybrid.
It's mixed with fear.
It's a kind of chabo, plus reasons.
If it were genuine faith,
hola, it would be God's faith.
It would be God's faith. It would be God's
faith. But
she should have took what God said, what Satan said, and turned it together again. That's why many people do today.
Atwa ba ngata ba itsa jwa luka jeno ya bona
banka
seo
ke
di se bua le seo motho a se bua ho sa isa tumelo e ba strilwe me ha ba itsa jwa lo ba
e khutli
o e tsa ke reke
end di
impa ha bo pile ho yo e shwele tumelo e ba strilwe ho ke a dumela hore modimo ine le yena e impa yena ha jwa le ha se mo fodisi ke tumelo e ba strilwe e o
I believe it. He gave the Holy Ghost. You mela hobana
o file ma Pentecosta moyo hala morao ka
tsa
sa Pentecosta.
Ho
tswa rona ka jeno. Tumelo e ba stirilwe. E a hlotso ke modimo.
Hybrid. No good. Stay away.
Ba se dire. Ha ya luka. Suthela ngule le yo. E khop.
E tlisa dipilayo. Maybe I'll go up and get healed.
Ka nyuluwa mme mo hlomo ka fodiswa. Mo hlomo morena a ka mphodisa. Ke tumelo e ba stirilwe ke eo. Ha ya luka. Ke tumelo ya kere. Re batla tumelo ya modimo. Modimo o buile taba.
Miki niti. Dula leo. Amen.
Oh, I wish my words is...
Oh, hola mantsu ya ka ngotswe ka le siba la tshipa.
Dula
le sengwe di mo se buileng ke nne.
Harvard Faith Lorraine. Hebrews 13.
Tumelo e ba stilwe ke ba le ba Hebrew le shumele metse me raro mire. Jesu Kriste ke yena mabane ka jeno le ka o sa fele. Ba Hebrew. Mi tumelo e ba stilwe ke ya fi. Be ka ho o itseng ke yena mabane ka jeno le ka o sa fele. Empa ha ha ho no fodisa ka jeno ho ba taba e. E thuko le le nane ona ha.
But genuine faith will say he is the same.
Empa tumela magonte eta. Isaliye.
Asile
bastiri hai. Haya fehlwa ka bokere ke bathuta modimo ya motho. Hase burapedi ba mulete, lentswela motho, le lentswela modimo ditswakile mmo, jole ka morara o gopamisitsweng.
Jesu
o boletse, simulo ho ngono se jwa.
Ni
ha o jwa lo simulo ho. Modimo na ba tle hore peo ka nwe e hlaise se sayo.
Mme
le bastiri ntho engwe le engwe. Ibe re senyale nane o la modimo. Ha o nka palisa, palisa ya ha o ya simulo, violate ke buputsa ba le modimo ka pa boswewe.
It will hurt.
Itla khutela boswewe. O ka lokela ho nna o etswadisa nako lena.
God makes things different.
Modimo o etsa dintho di fapane, o e rata e fapane.
Me
bastira le bastira ke ntho e kotsi. Di e roha kilo eng. Ho e senya lenane la modimo. E senya morabe wa batho.
God even said in Deuteronomy that a bastard.
E se ke modimo a itse o Deuteronomy ho.
Ho
se ke ha dumelo ya tsholo tsho monyati. Ho kena morabe. Ho kena puto o nyamore. Niliko ele shume. Bufebe bubu bi hakalo.
10 generations 10 times 40 400 years.
Niliko ele shume. Le shume atisa kama shume ama.
Dile
motema khulu ama. Pil le basti. Musadi ya nyetse ke munna kapa munna ya nyetse musadi. Ba yemba tuli miedi ya le nyalo le halalela.
Ni
utsala mwana bunya. Niliko ikeke ya kena musho wa mure.
Pil
humiliko ele shume. Dautuna ma mashwa raro. Mashwa ya nametu miraro. Pedi. Uluki la keke ake mwana bunyati yena kapa muluko wa hai ya kwana balika jwa ka Esau hulla hufumana siba honga miluko ele shume muluko kidi le mo tsema shume amane.
Can you see this damnable corruptible world is ready for judgment?
Nali abona hore le fasinela le ruha kidwe le sibodu le ukametse ke kahlulo le khopo hakakang ho tswakanya seo modimo a se kopantse mo. Masadi ya yang apili ka o se hlweke ho monna wa ha. Monna ya yang apili ka o se hlweke ho masadi wa ha. Le o tswala mwana wa le basti. O masadi ya mo. O na ha motho. Le thakale phami le le hulu le le le. Ke ntho e tswana mohlomo. Le o efa a ileng a ina.
She brought a Harvard child.
Wi la tswala mwana wa le basti. Me mwana wa le basti ne le kai. Me ka kai ne ha tla di funthwana.
Always been the cursed of the Lord.
Hai sali ile nto e ro akile nke more le basti sutela ngole le bo burapedi bo basti lwe le skela bo tswaka
Jesu
o ite ha ka bali tumelo ya peya musitare go bani yena e jwalo ka peo ya musitareta ale le spinach ha itswakile mo di etsa rap
impa
musitareta ha o tswakane le le musitare musitareta wa magonte ha o ke o basti rea ke musitareta banna ba tsheng ke moyo wa modimo ke bara le baradi ba modimo ha ba tswakane le lefatshe ha se le basti re
stay with God
amen
ba dula le modimo ba dula le nane o la hai. Badula le moyo wa hai ha ba batle letho la dintho tse ba strilwe ha o etse taba hore dikereke tse di kgolo mme di bentse hakakan di putse di shebala di kgolo mme di bentse hakakan di a phatsima mme di kopana tseo tsa tse ba di tshwara di kgolo hakakan taba eo ha ba hlope ka letho.
Always like that song, teach me Lord.
Esale ke rata pina eo nthute morena ho lebella dipilo di satuka ha ba ntse ba aha
mme
ba tshwara dintho tse kgolo.
Teach me Lord to wait when hearts are aflame.
Ntute morena ho lebella ha di pilo di duka ke busa bo ikhantso baka ho bitsa le bitsa la hao.
Ntusa
o se tshepelo se etswang ke ba bangata empa o emela karabo etswang wena thapelo.
They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up like
wings. Ba ba emela morena ba tla bona matla a matla. Banyuluha kama phiyo antu ba matha ba khathale ba tuwa ha ba fokoli oho ntute morena ho lebella
le
sikela ho lwa ke dintho tse ba stirilweng ha ya luka ketelong e tla fitla pheletsong e sitwa go gotlela morago ga e le lebasetere o fedile ka yona e ke ke ya boela a itlhaisa ga e etsa jalo ke kokofana sheban seo tsoseletso ya wesley ga re fitlha o mongwe wa wa philadelphia tsoseletso e o adileng le yona sheban tsoseletso e latelang sheban tsoseletso e latelang ya nna ya kokofana go kokofana go kokofana go kokofana go fitlhela jwale sheban mo e leng teng jwale
Look where the Baptist started.
Sheba moma Baptist ya kadileng ka John Smith. Sheba mo ikokofaneng teng.
Look at the Pentecostals. They started in 1906.
Sheba mo Pentecosta atarile ka 1906. Ba tsakane le lefatshe. Ho kiya dintho tsa lefatshe di thutwa lefatshe. Ba amohela. Ba ke sa moyo halalela. Ho tsubutla letso. Ba amohela. Ba ke sa kudisa metsi. Ho fafatsa. Ba amohela. Ba ke sa kwala metsi a metsi. Dibitso la Jesu Kriste. Ntate mora le moyo halalela. Jolo ka lefatshe ba amogela o tsibutla letsoo amogela moyo galelang bakeng sa o bua ka dipuo le maatla a modimo a latelang ba beya pholisi ya galelelo ka ofising ya ngaka bakeng sa mangweleng a lona thapelo ba iketsa mabasetere mme ba ntse ba kokofana selemo le selemo go kokofana dintho tseo ga dio bibeleng dithuto tseo empa gore batle ba tume go iketsetsa kereke go ba emisa moleng o jalo o o baleng go ona jwale le mogatlho wa dikereke go ikenya ka gore ba tshwane le ba bang botlhe ba entse seo mme ba kokofana go nna ba kokofana moloko wa pele wa pentekosta o ne o tuka moloko wa bobedi wa kalela goswa moo ke jwale shebang gore moloko wa boraro o tla tlhaisa e ke ke wa tima wotlhe pele jesu a fitlha gobane kereke la odisia e ne le fofo e sa futhumala e sa chise e ne e saletswe ke letlhonolo le lenyenyana ba ne ba tswakane e mo mmona le mane le morao mane ba ne ba tswakane ba sa batle ka gotlhe empa ba futhumetse modimo a re kereke phuparo ya yona o bile o nkodisa maleng a athi ke ne ke o file moya galelang mme o tswakanya le lefatshe le o dumela dintho tsa lefatshe go gobela kaga ke tla tlatsa mokgatlho gotlhe molomong wa ka empa setshabe motlhatswana eo ya bolokileng melao ya modimo ke thato ya ntata lona o lefa mmuso dulang le lentse seo lentse le se bua dulang le sone le seke la se tswaka ka lena ga ke tshwate le gore bishopo ofe ke a reka bishopo ofe gore monna ofe o buang ka lona dulang le lentswe hantle mme peterose ya reka tsatsi la pentekosta ba ka mme le kolobetswe ka lebitso la jesu kriste kae kapa kae bibeleng ba kolobetswe ka lebitso la jesu kriste le ka motlha le se amoeleng tate mora le moya o galelang ditulong tsa goo ga le etsa jwalo le iphetola mabasetere jale le mponse sebaka se le seng ka bebeleng mo motho ofe fela a kileng a kolobetswa lebitso la ntate mora moya o galelang ga eye moo ke tota modimo e ntseng ke batho e ba setelilweng ka kerekeng modingwana wa bogata ya tshwanang le ya tlang o file monyetla wa o kena setšhabeng jwale ka lepakela ka nalane le ka bibele gore motho mang le mang ya kolobeditsweng bitso la ntate mora moyo galelang o kolobeleditswe kerekeng ya katolika go latela kate ke sima ya bona ka sebele ba itse na maprotestanta a boloke gore ba bangwe ba bona ba amoela karolwana ya thuto ya rona ba ipulela ba dumela bibele gore bibele itse ba ka mme le kolobetswe peterose o entse jwalo ka tsatsi la pentekosta le jwalejwalo ka lebitso la jesu kriste bibele ya bona e ruta seo empa ba amoela thuto ya rona e le ntate mora moyo galelang eo ke
katekisinga
se thuto ya protestanta ke thuto ya katolika empa rona jale ka mapentekosta re tswakile le thuta modimo e ntsweng ke ba le bona mo re yang teng ga mmakatsi ga modimo a ke ke a romela toseletso ga o letho ga o dima lo jale ge o tlanka batho ka bomong le o ye ga o dima batho bao ka bomong le o batlalea pela lefatshe e leng ba dulang le lentswe la leo go fafatsa ke mang ya kileng a utlwa ntho eo go amogela kolobetso ya metsi ka o kwedisa go e tlosa mono le o e fetola go fafatsa ke mang ya kileng a utlwela ka go bafa letsoo le letona la bolekane go ba kenya ka kerekeng ka lengolo dithole lebasetere gotlhe re lokela go tsamaya ka tsela e le nngwe motho e mongwe itse ke momethodist gobane mme ke momethodist e kana yaba mme e ne le mokeresete wa methodist empa go ga o etse e mo e kana yaba e ne le mokeresete wa baptist empa ga o etse e mo jale ka ke nile ka kotsa david hall david duplessis a bolela gore modimo gana ditlolo tsa letho modimo gana ditlolo modimo a sentate mogolo ga o sebaka ka gara bebile mo go itswe modimo ke ntate mogolo ka go gobane le tshwere mogopolo wa wa botritase wa bojela thoko modimo ntate emo modimo mora emo gape ntate mme e nto o ba modimo moya o galelela go go fetola modimo ntate mogolo modimo gana ditlolo tsa letho modimo na le bara le baradi e seng ditlolo bara le baradi amwele ditlogolo thaka le le leleng le lokela go tla ka tsela e tshwanang le e tsamailweng ke emo o loketse go ba mora kapa moradi ka gona na le bona se go ba setira go se entseng ke reke fela botlhe le atlhotswe ka efa ka o ba setira ke gantle aolo na botlhe re fitlha moo ka efa efa o getlhemantse morabe otlhe wa batho yena le ajama ba bangwe yena e kadile ka mosadi e tla felela ka mosadi monna a le mong ka go yena ya bitswang monna wa sin ba tshwarela diibe lefatshe go nka thuto ya bona le go efa batho mme ba enwa batho ba lefatshe marena bibele e a tailwe ke veine ya botswa ba hae botswa ba hae keng go se tshepagale ga hae mosadi a felang o phela a sa tshepagale monneng wa hae kereke e febang e rera ntho e e seng lentswe la modimo mo etsa kereke le basti o ile a etsang a boela a tswala baradi jale baradi keng kereke e katoliki lutera e tswile kae le o thewa jalo ka mola diputeo tse tlhophisiweng tseo le megatlho bona mo kenang teng empa kereke ya nnete ya modimo e logeletse gara e nngwe le e nngwe ya tsona mamethodisi mabaptisi bapresbyterian le o gaola bona kereke ya sebe e rekilweng ka madi a nnete ya modimo jale ka gone e scarlata eo di fitlhwela ditheotsweng ka yona ba tswakilwe ka mono empa diputeo tsa bona tse tlhophisitsweng di setwa go bapholo nao mokeresete ke mopresbyterian ke mobaptist ke momethodist go ga o bolele le ntho ye nngwe go modimo o mokeresete ga o tsotswela bobedi mosadi o entse gona gotlhe ga ngata ke utlwile batho ba re jale ga moina branam ka gobane adama le efa ba entse bobe ba futswetse lentswe la modimo le o re diela maemo ano modimo ga loka ga nka tlola ga o moke amanang le yona teng ga ke etsa sebe ke adama ya entseng sebe bibele itse ke tswaletswe sebeng ke bopetswe bogopong ka tla lefatshe ke bua mašano ka go motho e mongwe nkemetse mošano mogopolo ke yona o ka tshwang o gao ile wa emelwa ke motho e mongwe jale ka moetsa dibe empa e ne e le yena ya futswetseng len mme ka jeno ga o shebile kereke ya pentecost kapa methodist baptist go emela ke lentswe la lebastir mme e atlhotswe o atlhotswe ka gobane adama ao atlhotse adama le eva ka o ba bangwe ba ngwetse selopeo sa lebastiri mme ba tswile lefatshe o nte ore moina branam gobane nna gobane modimo a kantšanisa boikarabelo ka baka la gobane monna e mo a nkemetse mme ke šwe ka baka la monna eo a entseng sebe ga o le jalo ke moetsa dibe ka kemelo ke gantle o moetsa dibe ka kemelo ga o waka wa modimo ga o jarise boikarabelo bao ba moetsa dibe ga o jarise boikarabelo gobane o bua lešano le utswe le ka dintho tse o di etsang ga o jarise boikarabelo ka o ba moetsa o jarisa boikarabelo ka o bane o sa ithuse o etseditswe tsela o gana tsela ya modimo eo a e betileng ke sona seo modimo ao a tlelang sona tsela ya go phunyiwa e teng go ba setira go ba setira o go tshabe a kakane go ba setira ba etsa batho ma ba setire New York pitsa e golo e bopang ke na le metswale e gabane e magolo ya batho ba e leng bakeresete ba tsotseng ba bobedi empa tabeng ena ya kgethololo le dintho tseo ba buang ka tsona go ba setira batho a kompoleleng ke mosadi ofe ya gabane wa motho motsho ya galefileng mokeresete ya gabane ya ka batlang gore ngwana wa gae e be molato ka monna wa legoyo chemong gae ga ya loka ke mosadi ofe wa legowa ya ka batlang gore ngwana wa gae e be molato ka monna wa motho motho modimo o re etse seo re leng sone ga re duleng le seo modimo a re etseng sone ke dumela gore e nepae motlhaletsoso ga dileo le na le ropoa tlase mane shrifo mo na nakwana e fitlhileng morerio wa gala motho motho o ile a ema ka ntle mono o ile a fumana sebaka pelong yaka gore ga ke so tlhajwe ke swabe ke obane ke le motho mo gore modimo o nketse seo ke leng sona mme ke motlotlo ka sonegore ka jeno ke swabisitswe ke ka moo lona batho ti le itshwereng ka teng ka moo batho ba heso ba itshwereng ka teng e ntlhabisa ditlhong o ge di reetsa metswalle batho ba ikgopola e le botse banya go ne o ka ba molemo gona batho na ba tloela ka moo ba leng ka teng ka moo modimo a ba entseng ka teng a morabe o mosoto o nyale morabe o mosoto morabe o mosweu o nyale morabe o mosweu morabe o le rutu morabe o mosehla le ntwa e fefela ba dule ka mo modimo wa ba yentseng ha violete modimo o yentse ina ile tshweu ike e itulele ile tshweu e bulong e ntse e soto se o balisa ile tshweu e tloele mfela ha tlhako e jwetse ka tsela e itseng tlhako ya tshehla o se tswa ke le tlhako ya tshweu ha o etsa jwalo wa e tswa e sita ho itswala ha Hamulete o ne o kapa jeke ine ile jeke le jeni le o kale di ke di tulela di le jwalo le se ke la di hwedisa le di pere le etsa singangele
Habri oh it's such a curse go back to where God started let's go back
basitira oh ke ntho e kakang gutela morao mo modimo a qadileng ha re gutela tshimolo go gutela morao mo modimo a re ntshitente seo re tshwanetseng go ba sona
I say this with respect
ke bua taba ena ka tshabo ke bua sana ka hlompho ke Afrika empa le a tseba keng go baena beso ba kgabane ba batho batsho le dikgaitsedi e nngwe ya diphoso tse kgologadi tseo setšhaba sena se entseng e entswe ka pudungwana wa lesomele motsomo monongwa ebile phoso e kgolo e kolo e nngwe ya diphosogadi tse kgolo tseo morabe wa batho batsho o e entseng e ne e le tlase louisiana le godimo kwana motlhaba voutelang kennedy bosio bo bong ba mo kenya gantlentle ba tshwetse kobo ya abraham lincoln ka mathe gona moo madi a moga wa rephaboliki o ba lokolotseng teng mme ba voutela mokatoliki e tswe booth o thontse lincoln mme o swetse morabe wa batho go ba lokolola le o se baetse ba goba e be moo ba sokologang ba voutela modemokrate le mokatoliki go phaela moo ba tlisa e nngwe ya ditlontlolo tse kgologadi eo ba kileng ba e tlisa Hobani, motho e mosweu ka thuto ya hae o ka fila letumutumu le lenga ke hantle haholo ke thabile ha e le moo bongata ba bona bo tseba moo boeme go tshwana le yanka tshola kreste ka mathe yena ya mpholositseng mme a mpholosa bo mo etsadile le go motlhanogela bakeng sa ntho e nngwe go mone ya segologolo sa ka le go ikela o go tswakanya gona o jwang lefatshe le ka tlhola le tswela pele ga o makatse pono ya morena e bolela mona gore ketello ka e bona fetwa kubu e lengwe e kgolo e kubelang e ne e phatlotswe re tseleng e e tswa metswalle ga o mokgwa go gane ga o mokgwa a o ikwekwetla re lokela go fitlha go yona go e toba go basetira go thwe ga se boikarabelo baka gobane ke efa ya entseng efa o entse o ne a emetse rona kao fela ga ro adama o ne a re emetse kona jele ka moetsa dibe mme re baetsadimo o ne a emetse tlhao ya rona eole ya botho go re tlosa botlhe lentseng la modimo o e basti o ke a tseba gore modimo o boletse empa ruri modimo a utlwisa gore ke mopresbyteriana ke mometoriste ke mopentecosta modimo o utlwisa o modimo o utlwisa ntho e lengwe ke madi ke pheto seo a se utlwisisang go tseba madi ga a tsebe meedi ya mmala ga a tsebe meedi ya morabe gore monna o motsho o bulou o mosweu o mosoto kapa mmala ofe fela modimo ga o tsebe letho ka seo ke bara le barata o baentse ba le jwale ka tshingwane ga ya dipalese o rata o ba sheba ka moo ba leng ka teng ba tloeleng ba le jwalo e fa o kadile ntho empi ena motlhane a tswakana le mono le ntho ena e nngwe e neng e le gaufi le motho e neng e tla kopanya peo gobane noa e ne e na le peo e neng e dula e kgoba ke eng ka letlhakoreng la tumelo ka baka la bakreste ba fokolang ba sa utlwisising ga re nkeng tumelo ke gona ga re re he ka tumelo ka o ba setira tumelo he jalo ka ga o bolela moena brena ya ba efa o kenya thuta modimo ya hae yena le adama le o leka go bolela e mong go ye mong le o e hafe go beana dibaka ka mo ba e bitsang sesoleng mosadi e o mphilang yena noa e nthetsi noa e nthetsi ga ya mofa apole o thetsa le ya bone motho ma le mangwe loketse o ba lekelelelo go tseba seo empa noa e nthetsi go etsa ntho e tlontlolang
God curse that thing they can't find a
Modimo a rua ka ntho eo fikela ba ke ba fumana le sapo nuhe le ka la motho ba ke ba le fumana bampa ba thuto fetse ba fatolla ho hle ke phetho spiri sa modimo se tutsi ho yena ke hantle me le fatse le le tsedi fontwane me Joseph a se boletse hore nalani e ranalani e mo na le kana hana ranalani e jole ka Joseph a se a bolela hore bara ba modimo ba bona ho bane baradi ba batho me ba ile ba ihatella ho tswa ho manyoloi ho kena na menya batho ranalani
If that's so then Satan's a creator.
How le jwalo e ka le ba satane ke mmu. Ibe ru kae he. Ya bon. Hona le mmu pia le mmu. E o ke modi.
Satan only perverts what God has created.
Satan un pa go komisa sa mo di mo a se bupile. Me bo khopo empa ile ho luka ho khopame. Ke molao re monna le mosadi banyala. Empa e seng o hlwahlwaela mmo. Ya bon. Ke khopame.
Death is perverted life.
Le fuki bophelo bo khopameng mikereke e khopameng ke ntshitswe ho ya tshimolo ka ho bohle re a hlotswe ke batho tlasa kemelo adama o ile a re emela pela modimo jwale ka baetsadidi ba sa dumele lentswe la hae re nkile hodima motheo o ba sa dumeleng lentswe la hae o modimo o itsalo empa ke a tseba modimo ke modimo o lokileng a ke ke a etsa seo ke utlwi seo hangata ho modimo ke modimo o lokileng empa modimo ke modimo wa kahlolo modimo ke modimo wa kgalale modimo ke modimo wa holo modimo ke modimo wa kgalefo
We'll stand before him when he's angry.
His very presence will be seen, Father. Mi butemba hai itlaba mulo otimele zang kihantle. Listen, leki u ashla mudimu kama ikutu arona. Ruleke su ashla mudimu kama ntuya hai se wasibile. Usike wa ya wamkuwa kile chaburu. Ena kikereke hul ifense difufotenga. Listen, akapasan. Kukela murao se mudimu wasibile. Kieme pila hai kibata ufumona kishoka mulatu au lika ueke zantoy lingu lintuleo kapa ufuku taleli. Kibata ule dumela hanti kama ule linkateng huruta batu hata udimalona hanti. Mimi bile bulela hona ndiki katusa hamu tu abuwa ka usili kilukela uema udima seo hanti. Kasha tuyama utu bara haa. Aina ba Pentecosta, mwina brena. Oh, mwina brena. Hoki. Oh, ne riet. Hari yeten, le jwale. Hai ba dikile ra yet. Jesu wi yente, ho hlatswa maoto.
Oh, say it's unhealthy. People has athletic feet. I don't care what they
got. Oh, hore. Hai ya lokela ho phelo bo bo. Ba tu bana le malwetse a maoto, a maoto. Ha ke khatale se bana le sona, mo hlomo bana ba ina le wana mehleng eo.
Hey,
ke hantle jim, modimo ke mo fodis.
Le ya
bona, ba le ka ho fumana tsela ya ho phunyuwa. Jole ka hore ho nke ke ka nwela galasi e motho a nweleng ho yo e sa bidiswa oh khidi
my brother and sisters my brother and sister amen
we know aka le khaitsedi ke moena wa ka le khaitsedi amen modimo ke tshilo tse ya ka hanto e khoso ile teng ke a motshepa ha re khutlela le ntswe ha ke tshetela le bala hai se wa le sona ka pa hore ke wa kereke efe ha ile moena wa ka ke moena wa ka ke ka phedisa melao ya modimo Kika baka leo metzole, hao futo kolo wezo nyele bitula Jesu Kriste, kiluke zo udula mo. O, ntwe ya uintibela, tse ngaka, tse khulu, hupulu sa mea, kante kwana. Ikile yeza ho, ya beng ilingu eo, kaba kalabu dumedi, babu trintasi, babu jela tuko. Yuri kidumela hontate mura, moyo halang, ili di ofisi cha mudimu, isin cha midimu, emiraru, impa di ofisi, tse taro cha mudimu olimo. Kintate mura li moyo halang. Empa tseo ke mabitso a kotiso a ofisi ya hae ke modimo ntate ruri o ne a le teng tshimoloho ke modimo mora yaaneng a etswe nama lefatsheng ke modimo mo yo a llag o leng ka go nna empa ke modimo o le mo go ya jwalo ofisi tse tharo pele o ne a keke a angwa kapa le letho ya ba o a theowa a etswa nama mme a nka dibitsaka le go jara dibitsaka yare a sa nkgalaletse ka madi a gae ka sebele ya ba moo moya o galelang o ka kenang mme nna le yena re ka ba le kopang jone ka gare gonne ede re a rata ke ntate waka nna ke mora wa gae e se medimo ye moraro modimo o le mong o nkopileng le go nthata ya inyetseng ka baka laka ke modimo o le mong ka gone moditso la gae ke jesu kreste ga a nang lefatshe ga o lebitso le lentle sa legodimo le e neilweng batho le ba ka bolokeyang ka lona jale ga e thonkga metswalle yaka nke ke ka thusa nka mpa ka thonkga motswalle waka go ina le go thonkga ntate waka ya bona ke leloko la heso ntate waka modimo ke seo lentswe la gae le se bolelang modimo ke se ke ka bastera letho gore matsatsi a metlholo a fetile o jesu ga a sa sebetse ka go tshwana o go e ka na ya ba go bala mogopolo e ka na ya ba kelelelo ga ke dumele re na le baporofeta matsatsing ana bibeleng e re re taetsa jwa ke a dume re shebeletse go tlotswa ga yemo jalo ka johane mokolobetsi ya tlileng go etelela go tlaga kreste la oka o tlela go etelela pele go tlaga kreste la bobe jalo ka ga a entse o itshepisi go gotlhisa tumelo ya batho go modimo jane o ne a tlile go etsang go gotlhisa tumelo tumelo e kileng ya e ba teng pele peo ya sebele e neng e le tshimo ya ebe go nka lentswe la modimo mo le ne le futsoetse ke bokereke johane oatla Holy Hootie!
Hallelujah! Amen. Just shake the nation!
Hallelujah! Hallelujah! Who's next, Chaba? Billy Tassilo Hulu, let's have another and a little fish. Kia Johanne Eo, Tomoya Johanne, Mutotua, Emuhan, Happy Old.
They
join ahead. Horink you to a Kaho, Kawan Adam, Efali Adama by Intersin. Banke mes, jole ka moetsa dibe, nke ke ka thusa.
Yes, but brother.
Empa moena ka tsatsi le leng, o tlile e mong ya tswileng ga yeng ha. O, ke yena eo ke batlang go bua ka yena, metsotso e ka ba mmedi jwale.
One came from glory and become earth.
Ya tswileng ga yeng, le o fetwa lefatshe, ya tlileng mme a nka sebopego sa nama e tletseng sebe, o tlile go re emela le rona.
And Satan tried to cross him up.
Mme Satana le ka o mo futswela o o entse jwalo ka nna tsofe Satana ke a le mono go mo futswela Impa ahana futuelo anka se fapano mianyulu. Amen.
Satan can cross him.
Satanu situle ho mufutwe. Che che.
He was a different type.
Ne Adam wa mufuta o fapani. Utwile khanye ho tla re emel. In
well, Adam said a
while. Adam aria. Ha msadi wa ka aria lo ki gola ho itugetse. Be we tse ufumane tseno. Me itla maile tsena. Ke tsiwa hore modimo o ri itsena. Impa msadi wa ka o itse. Sejo sa kereke ya le hae sejalo ka jeno o ke a tseba bibele e bolela seo empa kereke ya ka e bolela gore le go o moikaketse tuo ya futsaneileng ya madimabe ga o bone na modimo o itse lentswe la ka e be nnete mme lentswe la motho e mong le e mong e be lesha a konke modimo lentswe la gae ke lentswe la modimo tsotele seo mosadi wa ka a se builen seo kereke ya ka e se builen ke seo modimo a se builen
When they see the inspirator of his wife,
when he comes to meet Jesus, it's said, oh, yes, it is written.
He couldn't cross him up.
Oh, I can't get him off the train. He's not deep. I don't know. In a new police worker, Limudim Waka, I can't get a Mufutuela.
What did he do then? He embraced the cross. And on the cross, he died for me.
We let him have a cigarette Fapano, Mia Shasfapano, Bakan Sakaluena, Livagan Sadafati, Akia Buena Abuse, Humudimu in Paralibara, Telegati Mia Ede, Biliba Futuela, got to Tamudimu. Oh, Mudimu, hola batho ba ka gona go bona ho fela hola nka gona go ikhotlela ka ra batho Jesu o shwile a tla tlose batho di ntontsena tsa kereke e ba stirilweng hore a ise dikelelo tsa lona le tumelo hole le sa motho a se buile we sa o sa Mudimu a se buile e seng tumelo e ba stirilweng be mo shomo matsatsi a mehlolo a fitile e ka tshwa isa etsa ha ho mwi Mudimu o ite ka etsa ha miki pet Who draw a camisa? Mudimu italo.
Jesus died. That he might.
Jesus,
sweet,
or Abuele, a tralebo. Oh, hallelujah. Give my defender, I can't sell. He can't keep his three, my dear Jesus Christ, a fair. Ek Abuela, it's well. More to us, a suitor. Galilee, Billy, who sell Mudimu as a builder. If I want to say before the high, correct. I want to say, as he said, I remember Mushamu would be. Mushamu Mudimu, I can't judge some carabin. One fella, hiking, half fellanka. Oh, where's the papa ife? Ha fela like you call the little.
What difference?
Yeah, one. Where's the papa ife? Ha fela like you. Oh, oh.
That shows you need another breathing.
Oh, one's the one who shall get
to That shows that something's got to come back to you.
Oh, one's our into every look at our hotel. When we said to Mela, who's some of you was we there? How draw the cup of tightly eka fetal lens and namu deal? Liso pete loche. Lens and amu tiemu lemu ibe de shan. Mila haibe nit.
Christ came. That he might breathe back by the Holy
Christ
Spirit.
Christ outile hore a khutlise ka tswalo ka moyo halalang. Oh mina. Bona ka re dutse mo jwale di bakentse ma hodimong ho Christ Jesu. Moyo halalang.
The Holy Spirit. U budulela hodima rona.
Jwalo ka hona jwale. O khutlisa ka tswalo ho tlosa matlakala a tshika bo mudimo. Ho tlosa matlakala a lefatshe. Tshito tse entsweng ke batho. Bana ni upe o tsabora pedi. Bampa balatola mata a jona. We tswala bo tsha ite be tumelo e sa sila fatswang ho modimo Jesu o ite Satan o ite o ke a tiba ho modilo empa na wa tiba ite o tla yena Jesu o ite me ho boetse ho modilo ho boetse ho modilo e ho modilo hore o tla etsa sena me o tla fetula ha o le morao modimo o ka etsa mohlolo mona pilaka le o fetula majo ana bo ho ile ke o bone o ietsa o na tla re a utlwe Satan le bona bohlale ba modimo mono ho ngodimo motho a ke ke a phela ka bohobe fela le a mmona gantle lentsweng le ka mohla ha o hlotse satane nako le nako gantle ka lentswe a dula lentsweng
mme
ga a fela a tlile gore tswala botšha re tswa bara le baradi ba modimo jalo ka ga re ne re le tshimolo ebe re ka suta jwang lentsweng re ka fitlha kae pele re gotlela lentsweng o ke tshepa gore tape ena e ya batho Mile mame le mametse ka ntle le fatshe hore le taile lo seo re na le ha re le ba kreste re tshwetse ke kreste lo ke tso khutlela lentswe re ke ke ra gona ho rupela batho lona re ka a ha di kereke tse kgolo ba ina beso ho pota le fatshe re ka ha me ra hlopisa maneno a maholo a thuto re ile ra le ka wetsa seo se hlaisa dingangele
Where is the most criminals come from?
Di nukwane tsengata di tswa kae? E seng di emong tsa ba sa rutyang, empa ho tswa ba rutei ho tswa le sikeng le tswalong ya ba diphame ba ho di modi thu ba se khale a hola ke eme le Musa la FBI me a supa le boteng me a ke anana la tshero ya hao a re uite ha se tsho ba sa batho ba futsana se hlaisang mona wa mo futsana ya sa tsiri hakalo ba shanyana bao ba batla ba tsaba ho bapala ka yo empa ke me futa ena e ho pula ho bana e ka kgitela se nokwane se se ba bona mo a entse mphoso ya haiteng me ba ileka o ile ya di chankaneng me a supa di newe tsohle tsa bana ba ba nyinyane ho haula lena big percent tsa mashina a robedi tsa bona ka ba ofita ba tswa tikolohong ya maemo a phami ba masene ba bohlale Shebang simulo wale ho bontsha hore ke bara ba 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 kaine shebang batho ba kaine ine ile e ba sa le morao le sika leo ho thewa ka le sika la kaine
what were they were shrewd scientists
ine ile e ba ne ba le masene bo ra mahlale dingaka batho ba maemo ba rapedi batho ba phami ba simulo tso te a di tshipi tse fapani mogwao ha me ao ine ile bo ra mahlale
what did the others
ba 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 tshile kae ba limi ba mobu Balimi rui badisa badin kuri jalo jalo le bona seo e sheben ka jeno ha i khumu sibana ba i futswe di kereke mo fikela isa batle mo futsana ya sa rutye ha ya rata morena ru ho kena ka mono mo hlomo ha moreri a bua ntho ba re ame ba tla mo ntsha monya ha baba ba tipu tonya bona ha sa para hantle fela lo a para jalo ka ba ha jones ka ba mothemo le bona baba ha baba ba tla ka mono ha ba sa khani koloi en ba i misa mo kereke wa hale ka pla kereke mui mui oh na ha bon
people today won't even welcome the colored people into their churches.
Me batho ba bangata ka jeno ha ba amoele batho ba ba tshulikeregetsa bona. Oh modimo, ako hauhele ba ikaketse ba jwalo. Modimo, ke a ba kame. Ha fela ke na le kereke, minya ko e buletse mani manya ratang. Ha ke tsotelle ya o kataka kiribaya. Jo, jo. Ha ke tsotelle ha wa para di overall tsa hao. Ke tla bua ntwa ile mwe. Luka nna ho modimo. Mi paradi ofarola ikadula pila sutya tukselo mi batla kopela na kamotso lubitsa na mui ruri batla yetsa ruri tla yetsa jwalo mosi wa khaliko ukadula pila wa sili lo mukopela ka siphaka sa hai mi ari khalide eh yetsa ntwe enwe ho wena itswala botsa mi yetsa njwale ho dula di bakentse ma ho di mo kriste jesu Haring ke tuta modimo ya rona e dumela moyo hala boela o rotswalla ho ba ra le baradi ba modimo le ntshulela bolotsa le bolela Stefan Witte
han
uma nama esetseng le bona puma sesetseng karolo e sa hloka haleng le bollo ho puma jwale testamenteng ya khale ho no bolotsa monna fela ho pungwa nama esetseng
now what the holy spirit does in the last days it cuts
jwale se moyo ala mo sietsa mihlenye qetelo o puma sesa hlokeng Ho puma tuta modimo ya lefatshe ho puma di thuto tsentsweng ke ba ho puma ho si dumele hohle ho puma ntho yohle Stefan Witte o lona ba sa bolani pilo di tsebe ho bana ne sa phetsi ho hanela moyo wa Allah jole ka ba bontata lona ba entse le lona le etsa jwalo ke yona e motswalle o le ketse ho shuta ho hore be jwale ke utlule puo bo subo bo hore ba fodisi ba ba galalelo bona o mpe o ba hlokomele Ha se ba fodisi ba galalelo le nna ke ne ke ka ba hlokomela empa ke hlokomela lentswe la modimo seo le se bua ke nka lentswe lentswe le itsalo le ya bona ha o luke so hlokomela batho ba ba dumelang ho bua ka dipuo bane le yone le letsatsi le le ha se letho ha se matemona lentswe le itse mehlolo ena e tlatsa male ba dumela ho isa bofelong ba lefatshe ka le bitso la ka ba talele ka matemona ba tla bua dipuo tse ntjha ho beha matsoho hodima ba kulang le ba tla fola thomo ya jesu ya ho qetela kerekeng ya hae Moya o halangwe le ka o etsang ka jeno ho puma ho se dumele ho hohle ba tla be ya matsodi ma ba kudi me ba tla fola le ka ho hitsetsa batho le ntse le sa silafatswang mo modimo a buile njwale ka Edeni pele tshuta modimo ye keletswa ho le hitsetsa mogweng o le nene le hoona Edeni mo hla motho ana tsa ma le modimo me yare ine re ha se fate sa shebala hantle mona o ne yare futhua me o tla ka mona moya o ne o fuka hore khutsa uri tu me o thole So she sell any answer. Uni alola dipopolo tshohle. Ntho yo hle le fatsi ngile ya hai. Ine le modimo modimo le fatsi. Una ina le matla ala ola nka o yena. E mumuila thewa atswa le hodimo. Hara sila faro ena yo hle. Le upa. Hore le o ne le liano la modimo. Hoba ine le mora modimo. Le uila etsang ho shwa hore khone khutla. Le o hlekiswa ka o loka ha madi a hai. Me o emetse rona o shengona. Hallelujah. Jale ho lona ba re ho pause. Ho lona ho emelwa ke Adam jole ka moetsa. Ho ka thwe ka kemelo. Re boetse ho fumana pholuo hape. O ke ke wa ipholosa jole ka ho keke. Wa nka makhoele a diputsu tsa hao. Me wa qhuma ho di makhoele ka lona. o ke ke wa gona o tswalo tse sebeng o sengangele lo kaleng emo le emo wa rona mi re ne re ka sitwa ho ntusa mi e be re tla pholoswa jwale ka mohla emo o ila o tlile gore emela jesu o tlile gore emela pela modimo jwale ka bara le baradi ba modimo mme o rometse moya wa gae o galelang jwale gore o fuame sebaka go leka gore go tlisetsa tswalong goba go itshwelela boroneng le o tswala botšha gape goba baradi le bara ba modimo go nka modimo lentswe la gae go dumela lentswe la modimo
Now, if we have condemnation by representation,
jwale e fela ha re ahlolwa ka kemelo re boetse re ahlolwa jwang ka baka la ho bastia
ho tswadisa lefatshe
le dintho tsa modimo e re fihlela jwalo jwale e be re furalla ho bastira ho jwang furallang dintho tseo tse futswetsweng kgutlela mmona lentswe la modimo e le nnete lentswe la motho ke leshano seo modimo a se buileng ke nnete dulang le sona hantle se boela se le tswalla mmona tsela e yentswe e mo eme tironeng ya modimo o seng gona go le emela
Your father and mother represents Adam and Eve.
Jole ka Adam le Eva ke hantle. Mohla o no tswala le fatshe.
Nya lo
le halalelang.
Di
ne le tlose ke modimo ho tlisa bana.
Jole
le khutletse hantle mo nne le teng simo ya Eden. Jole ka Adam le Eva.
Luna
bara le baradi ba modimo.
Le
khutletse hantle di fatseng tse pedi. Se se sa tsona ne le tsfana sa tsibo. Mme se se ne le tsfana sa bophelo.
Jole
na le batla ho sala tsela ya science ya ho bastira morao. Sheba mo le leng teng.
Ke
motho i kentse di tsileng tse kakang ho bastira hona. O i kentse di tsileng tse kakang ka tsibo ya hae. O ina le ho ba ngwana fela ka boikokobetso le ho itshepela modimo. Le ka nka science me a petule atom
sheba
kaka e o aleng ho yona hona jwale modimo o molisitse ho itimetsa ke phe
motho
ya itimetsa tshimolo a ikarola ho modimo kopanong ka sefate sa tsebo a tlwela sefate sa bophelo ho ya ja sefate sa tsebo tuwa sefate seo sa lebastiri silela nka kwano mona thulwaneng ya o kala ena le bophelo ho yona jang ho yena jesu o itse ke nna bohoyo ba bophelo bo theohile ho modimo le hodimo bo ntata lona ba jile manna felleng e sa kopangwa le tumelo ya bona ho ja manna felle le bohle ba shwile empa ke nna bohoyo ba bophelo bo theohileng ho modimo le hodimo ya jang bohoyo bona o na le bophelo bo sa feleng ke tla mo thusa matsatsing a qetelo a keke a timela o na le bophelo bo senang bokgutlo ha re kgutlelang sefateng ho seng hona ha re furaleng se buang ke mo ha re furaleng seo dikereke di se buang ha re kgutle mme re nke bebele mme re dumela bebele re silwe ke nako jwalo ho nna re phehisana le ya bona ha re sa ta fumana mekgatlo e meng e meholo e hlahang nka baka taba eo jwale mehleng ya mengwaha ya kereke re ke ke ra hlola re fumana o hlahang wa mekgatlo mengwaha wa kereke ya laodicea e tlabe e le fela mapentekosta a boelang a itlhophisa ho thewa jwalo ho thewa jwalo ho thewa jwalo ka mokgwa oo empa ha o sa taba le ditsoseletso tse kgolo tse qalang ho kgahlola naha ba mmalwa fela ba setseng ka hara kereke ba tla hula se lokela mokena hobane bibele e re mengwaha ya kereke e fella ka maemo a fofo ke hantle ka baka leo e lokela ho etsela jwalo jwale ho bohle ha re furaleng ho futswela hona ha re kgutleleng tholwaneng ya sebele ya ho kala ha re kgutleleng moo modimo a re entseng re le bara le baradi ba modimo ho tshepela ho seo modimo a se buileng mme le seng ke lentswe la mosadi la ho bastira le bona ka moo tlhao e bapisitsweng le tsamoya ka teng le ka bona pono ya ka e ngotsweng ka ntle mona gore e ne e le eng ka moo basadi ba tla fuwa tokelo ya ho vouta setšhaba sena se sentswe ke eng jwale mamelang ga se lona basadi ba bakreste basadi ke mokokotlo wa setšhaba sefe kapa sefe a ko pšhatle bomme mme o pšhatlile setšhaba le o kala fela go etsaetse jwalo nalaneng basadi ba amerika keng e ne e le tlwaelo re ne re ya paris go lata di-fashion jwale paris e tla kwano mona go lata di-fashion bakeng sa mokgwa wa bona o nyedisegang o ditshila wa o phela ba tla go rona o fumana di-fashion
The devil has stripped our women.
We tsaetseng diabolo se hlubudisitse basadi ba rona. Ba hlubula diaparo tsa bona. Selemo ka seng ba tlosa hanyenyane. Ba kuta moriri wa bona etswe modimo wa bolela. Ho kho. Ho apara diaparo nyana tsena tsa khale tseo bibili itseng ke manyala pela modimo. Hore mosadi a apare se aparo se ka sa bona. Me jwale o ka se bolele hore ke banna ka pa basadi.
Smoking cigarettes.
Ho tsuwa di sakrete, mabastiri ke hantle. Mabastiri ha ba tsebe hore ke monna ka pa msadi ke hantle. Ho thata le ho bolela hore bomba bona ke bo ka ba sheba le ba mamela ke nnete motswalle ha ke buise o ka lona basadi ba kreste go duyaka ya potuluwa di chabatse ngata empa ke le bastiri america ena ya hlut me mosadi o yentsen ho latela pono a kgetha motho ya phoso ha ke tsebe ho tla nka nako e kae ho iphetha empa e tla ba jwalo ka tsa tsinele ho rialo morena itaitsa ha o tsilenya ha e thewa ngona jwale a keke a khutla hape o ile Kant Haisale a ile ho tloa ka 1956 mohla a ahlulang le ho fulala modimo ho tswa di horentse kgolo tsa tsoseletso jwale ke nako ke a kgolwa hore rona re kwale nakong ena ho tshwara mola wa thapelo bakeng sa bakudi.
Now do you believe that the devil has jwale
na le a dumela hore diabolo se wentse batho mabastere ditšhaba na le dumela seo ruri o entse ho etsa dikereke mabastere o fitlhela re fetoile ditaelwana bakeng sa bahlanka ba tshabang kreste re a bona ke obaneng ke tswa le o tsukutla le go ota a thata ka moo ke nka kgonang kgatlhano le ntho ena e phoso nka etsa ntho e fe e sele a thi mona lentswe le bolela seo le moya o halalelang kena holo ke re morena ke a rera ba apara ka mokgwa o tshwanang ba santse ba etsa yona ntho eo ba nnileng ba e etsa o rere le gona tswelela pele kodu ya gago e gatisitswe taping ka tsatsi la katlholo o keke ga e ba le boitatolo he gobane le utlwile le a bona ke gantle le utlwile tumelo e tla ka kutlo le kutlo ka seo kereke e se builen go ga utlwa le gantle nago jalo go utlwa lentswe la modimo go le gotlisela tumelo mo modimo jale ga le e tla o seng gona re batla go rapela mme re batla go rapela gore modimo a le etse le beka thoko ntho yotlhe motlhomo molaetsa o monyenyane ona o tla tlosa lebasetori leo go lona go le gotlisetsa go motlhanka ya ithobileng go tsamaya le gore ke dumela modimo ba nile ba ipotsa nka ke tlile go buolela sena se mameleng gore moena Branham tshebeletso ya gago ga e bapiso ga o sebaka lefatsheng ka o fetisa tlhao banna ba bagolo nka bitsa mabitso a bona ga e ne e se tape ena ba mpitsa tloo ya lebo gore tshebeletso ya gago ke yona fela ntho e ka pholosane fatshe gobaneng go go sa fumane sebakeng se seng gutlhela lentsweng modimo a ka thea fela godima motheo oo ka gona he ga e ba ke le phoso ka thata gakalo ka tsela eo ke kolobetsang batho le ka tsela eo ke buang ka moya o halalang le ntho tseo ke di etsang gobane modimo a e tlhompha he tlhaisa ntho e e tshwanang le yona le a bona gobaneng e le jalo ga ke bue seo bakeng sa ka go go ka ba phoso empa ke leka go bolela ka gobane ke eme godima nnete le ntswe mme le ntswe fela o nyoloa le o etsa dintho tse kgolo le dibaka tse kgolo go ga o bolele letho modimo le lee ke o dula le lentswe leo mme modimo a sebetsa ka lentswe leo a tiisa lentswe leo go dula le lona ke pontsho ya modimo o phelang gara rona na le batla go ba jalo le batla ga lefatshe le tlhatswitswe go lona o gidi lona bana ba bannyane modimo a letlhono lefatshe ke lebeletse go dula bo sa feleng le lona ke lebeletse go ba kwana edeni e golo le nona ka tsatsi le leng mme a ke fitlha mono ke bile le pono wa sekgale a golo le utlwile ka yona ka sheba mono mme ka bona batho bao botlhe mono go ne go ena le dimilione tsa bona mme ka le bolela gatla go nna ee mme re ntane o gutla le wena ka re ee na moruti ka mong o tla lokela go ema jalo ee monghadi moruti ka mong go ema tshebetsong ya gae mo le phuteo ya gae gore ee monghadi lenyelo ilena le ne le bua le nna la bua seo mme ka re tla ba paulosi o tla lokela go ema le ena paulosi o tla lokela go ema le moloko wa gae ka re ka gona he ke a tseba ke lokile gobane ke rerile lentswe ka lentswe ntho e tshwanang le eo a e rerileng mme ka o etsa seo dimilione tsa meketse ke mo re phomotseng amen godima lentswe leo lentswe leo go sa tsotlele seo e neng e le sona lentswe leo ke lebaka leo ke tlamang batho go tla jalo ka ga ke tlile o etsa o seng gona ba bang ba bona gape paulosi o entse paulosi o ne a kopane le batho ba neng ba thabile fela mme ba tlatsitswe ka molemo wa modimo le dintho ba meketsa mme ba rorisa modimo mme ba tshwere kopano e kgolo a re empa na le amoetse moya galang go tlwa le dumetse diketso le shomele metse robong ba re ga re tsebe gore moya galang go teng gore re mabaptisi fela ka mantswe a mangwe le a bona moruti wa bona wa bona e le moreri wa baptist gantle agolo e le ramolao ya sekoloileng wa baptist moruti paulosi a re na le amoetse moya galang go tlwa le dumetse ba re ga re tsebe gore moya galang go teng a re ka gona he lekolobeditswe jwang lekolobeditswe eng ka tsela efe jwang eng lekolobeditswe ke johane go o ka se tlhole o sebetsa gore lekolobeditswe go johane a re johane o kolobeditse pako fela metsi a mangata ga kalo a o ka ba kenyang tlasa ona ya bona pakong e seng tshwarelong ya dino gobane setlhabelo se ne se so ka se bolawa nakong eo gore pakong a bolela gore le loketse go dumela go yaaneng a tlatla kapa e sita le go jesu kriste mme a ba utlwa sena ba kena gantle ka metsing mme ba kolobetswa botšha gape ka lebitso la jesu kriste seo bibele mme paulosi o ba galata 1:8 a re ga lenyolo ile tswane godimo jale le mamele ke eng seo ke go gutlha dintho tsena tsa hybrid suthang go tsona ga e ba lenyolo ile tswane godimo le tla le rera evangeli e sele go ena eo ke le rutilong yona paulosi a kolobetsa batho botšha gape go lona a fetoe anathela ha ke sa bua ka moreri kapa bishop kapa mopapa kapa moprista ha le nyoloi le nyoloi le phatsimang le thewa le hodimo ne le bua kgatlhano le seo ke a se buileng le neelo ana thema re tla ema jwang kgatlhano le yona metswalle e seng fela jalo ka kolo le ka lebitso la Jesu Kriste mme pelo ya gago e tletse mowa ka mo e kabang ka teng ho ha ho pholosi.
But it's one step of right.
Impa ke gato ile nngwe ya loka.
O pholoswa
ka tumelo ka Jesu Kriste. Holuki. Impa ha o fika sebakeng sena.
Le
o bona sena ibe wa setlwa wa selatola. Iba wa gutla he. Balenyana ena ke ya kwala. Nkile ka e bolela pele mohlongong ke mona. Moruti wa sesole o kile wa re ba ile ba mmisetsa mo monna a neng a thuntswe ka motšhinikane mme o ne a šwa. A re nao mo Kriste a re ke ne ke le yena. O ne o le yena a re o thwetse Kriste kae. Are ha ke hopo gore ho molemo na ha ne o bane matshwafu a hao a tlala mane gore ho molemo o potlake go bane o thuntswe hantle ka se matshwafu a hao are ke a tsiba gore wa shwa gore e gore ni o kile wa tsiba Kriste e gore jwa le na hana ka thata ruri go bane ha ona gore kapteni o saletswe ke na kwa na fela na ha gore na hana ka thata jwa le o tloetse Kriste kae ni hantle a phiella a le ka ona hana hang hampo se se le a pesa se fa hlosa hai hore ke a hopola ke a hopola ke se o lokela mo sietsa hopolang ha o ya magahlano le nnete ya modimo o tla motlwela hona mo o tla motlwela hona mo le ya bona ni o ke ke ha o tswela molemo ho ya ka tsela ena o ba no tla lokela o khutlela ho yena o fapuile na go yena yohle ha ke bolela hore ha mo Kriste empa o fapui ine le ba Israela empa ba sa pholosa bohle le ya bona ke hantle le ya bona o fapuile hona mo o khutlela ho seo ne moruti wa sesole hore ke a hopola hore kala hona mo hantle ke mo loketseng o kala teng o seng hona mo sutile moleng hore jwale ke robala boroko ke rapela morena o pholosa moya waka hanka a shwa pele ke tsiwa ke rapela morena ho nka moya waka ne a shwa o ne a sile Kriste mwalong wa masea e kana ya ba mo sile kolobetsong e kana ya ba mo sile moyeng o halalelang e kana ya ba mo sile sebakeng se sele gotlhe mo o mo sileng teng o senke dintho tsena tsa mabastiri tsa kereke o na le e mong ya tla o emela o seng gona bakeng sa pholoso ga o tlhokagale gore o be metsadino ga o tlhokagale gore o be seo o yena ha o le yena modimo ga o jarise boikarabelo ka o ba moetsadino a ke ke a o tshwara boikarabelo go tloa jale empa o tla o jarisa boikarabelo ga o latola sena a ke ke a o jarisa boikarabelo bane mohlomo morao kwana o ne o sa tsebe phapang koleletsong ya metsi o amoele moya wa halalang le maatla a modimo a ke ke a o jarisa boikarabelo ka seo e ka na ya ba ga wa utlwa ka yona pele empa go tloa mona go tswelela o tseba o feta tlela lentsweng go tlela go modimo a re rapeleng jwale mme le nagane re sa rapela morena go tseba gore ke a šwang mme ka pele ke tlaya matsatsi aka a ngatafala jwale ka pele ke tla ba dilemo tse 50 le metso ye mmedi lefatsheng nena morena ke batla go tshepagala ke batla go tia go isa pheletsong lefatshe go pota ditšhaba tse ngata-ngata batho ba mebala merabe go bona ditumelwana tse ngata le go di bona ka moo ba di tswakang le ditabang tse nyenyane tsotlhe tsa bona le meferefere athe dibakeng tseo go na le bana ba nnete banna le basadi ba bangata dibakeng tseo tshimong eo ya lebastiri mono bao ruri ba sa batleng go ba mono ba nagana gore ba etsa thato ya modimo
to take away all
ke a rapela ntate o sengwana o tlosa dipilaelo tsohle setlotshwaneng sa ka mona ka jeno le o bao ba tla mamela teipi gore o tlose ditumelana tsohle tse entsweng ke batho jalo ka jesu mohla a ne a tla kgetola pele a ba fumana ba ruta dintho tse e neng di le sio tshimologong go tloa tshimologong athe modimo o le entse le hlwekile mme le sa tswakwa empa motho o entse go nka lentswe la modimo le o le hlwekisa maatla ka go ruta tumelana ya motho ntate go jwalo le jwalo gaufi le go tla ga jesu gape jalo fela ka sefate sa moraro ga sefate sa moraro se beya lekala mme lekala leo e le lekala la pentekosta le tlatsitswe ka moya o galelang le dipontsho le meka ditholwana di ne di latela lekala leo ga sefate seo sa moraro se ka beya lekala le leng e tla ba mofuta o tshwanang wa lekala re tseba seo ntate ka tlhao ka boyona empa re a o tseba gore o ka tlhoma tholwana efe fela e kang eo sefateng seo sa morara mme e tla phela ka morara oo mme re a tseba gore re ka nka sefate sa orange le go godisa ditholwana tsa citruse tsa mofuta o fapaneng tse supileng kapa tse robedi re ka kenya dilamune go sona re e tla gola gantle teng gobane ke tholwana ya citruse etla hodisa tholwana ya morara le tsedintseng ata le di tangerine di tholwana tsedintseng ata tsa citrus impas fate seo se hlaisa le kala la sona hape itaba orange morena itaba jwalo ka ya pili ibile ka teng mme re a dumela gore o tla ba le kereke metlheng ene ya qetelo e tla amogela pula ya selemo le ya hwetla e tla gasakana lefatsheng lotlhe mongwaeng ona wa laodicia e tla ba kereke e bileditsweng morago tumelong ya go kala go modimo e tla ba kereke e tla ba le jesu kreste a tsamaya gara yona a iponagatsa mogua wa kgosi o tla ba ka gara yona modimo ka moo tladileng mongwaga ka mora mongwaga mme ka moo bankile morara o le go tlhomela ka mono mme e atlega ka ona tlasa lebitso la bokereke empa go ntse go tlhagisiwa thuto e neng e sa rutwe tshimologong oo modimo ka moo re ikutlwang re le maswabi ka seo morena ga re tsele seo re ka seetsang empa o sengona ke rapela gore o ntshe dipelong tsa rona ntho efe fela e ntsweng ke batho nka mme o beye dipelong tsa rona morena lentswe la nnete la modimo ke itukisetsa go rapelela bakudi morena nka theela jwang mono mme ke be le pelaelo pelong yaka gore modimo a keke araba thapelo yaka e tla ba hentate ke tlabe ke le moikaketsi ka bonna modimo ga e ba go na le lethiba la pelaelo ka pelong yaka o ntshwarele seo jwa le morena ga e ba go na le ntho efe fela eo ke ntseng kapa go e bua e phoso o ntshwarele ntumelele go kena o seo e le nnete mme ntate ke a tseba lentswe la gago ke nnete ke le ka o dula lentsweng leo ke tswakilwe morena morago kwana gomme ka ditswadiso tse tlileng ka meloko ya heso go fitlhela ke tseba gore kelelo yaka e dukeile empa le ya o le jwalo nka sheba fatshe mona mme ka bona lentswe ke a tseba ke nnete ke lakaditse o ba mono morena ke itshwareletse ka ankora eo morago kwana e fikeng dififo di nkagela godimo le tlase le gotlhe empa ankore yaka e tshwere e ka go kreste le lentsweng la gae ke dumela lentswe la gao ke nnete thuse morena go se tekisi le ka letheba la lona empa go tswelela ka lerato la bomodimo matsoo a ka kopetse batho botlhe merabe yotlhe mebala yotlhe ditumelwana tsotlhe diputeo tsotlhe tse tlhophilweng go di hulela lefikeng fana ka sena ntate godisa bakudi le ba matlhomoleng go tlisetsa go batho tsosoletso ya segalegale ka jeno ba go tlisetse morago go pentecoste ya go tala ba go tlisetse morago go tlhonolofatsong ba go tlisetse morago jwa le ka pentecosta e wileng ka AD 33 ba fe matlhonolo a pentecosta a maatla a modimo a kene ka kerekeng a dineo tsa phodiso ya galelelo di fuwe kereke go ke go be le babui ba dipuo batoloki ba dipuo a o be le dineo tsa boprofeta le mefuta e fapaneng ya diponagatso e seng wetsisa tumelo kapa go leka go dumela kapa boikapeso e ke e be ya sebele ya magonthe go tla ka lentswe lentswe la modimo le tsebagaditswe go profeta dintho tse e tsagalang o boletse lentswe la gago ga e ba emong a le teng gara lona eo e leng a ipulela kapa go tho ke moprofeta le seo a se buang mme ga e ba se sa etsagale le se mo utlwe empa ga e ba se etsagala di utlwe moprofeta eo he gobane ke na le ena modimo re fe mofuta oo ba baprofeta re fe mofuta wa sebele mofuta wa sebele o buang ka dipuo mofuta wa sebele o nang le ditlhaloso tsa sebele fana ka sena ntate godisa bakudi le ba matlhomoleng mme itse ba tse gara rona gobane re kopa ka lebitso la jesu amen
I love him. I love him because he first loved me and purchased my salvation.
Ke amurata hoba o nthatile pele. Le o lefela pholoko yaka kwana Calvary jwale lona botlhe bara ba modimo ba Methodist bara ba modimo ba Baptist lona botlhe bara le baradi ba modimo a re phamiseng fela matso a rona le o kwala mahlo a rona le o mminela sena le o mo rapela ke a morata go ba o nthatile pele le o lefelela pholo ya ka fateng sa Calvary le a morata botlhe ba a moratang ba re hurroriswe Jesu. Ha re bueng hape, hurroriswe Jesu.
Africa be prayed the Lord.
Oh, come on, ki. Ka African ki praise the Lord. Yes. Mamita jwalo, praise Jesus. Thank you, Jesus. Re o leboha Jesu. Oh, khidi. A letsatsi le le kakang.
How?
Kamo rorisan, kamo re leboha morena ya molemo. Kaya how? Ke amurata. Le murapele fela, molaetsa o thata o seang, jwale ka o. Ha re rapele fela, lerato, Musa wa moya, murao.
Precious blood of God's own Son has saved and sanctified a wondrous people for His name, and they are called the bride. Though here neglected and despised, someday the Lord will bring those chosen ones within the gate, and that's worth everything. All together. When we're inside the gates of pearl, we'll learn.
Oba o nthatile pele le o lefella pholo ya ka fateng sa Calvary. Madi a bohlokwa a mora modimo a pholositse le o halaletsa. Batho ba mohlolo ba le bitso la hae mme ba bitswa monyaduwa. Le a mona ba kgeswa ba hlowe ka tsatsi le leng morena o tla kenya. Batho ba kgorong mme ho ke ntho tsohle. Bohle mmoho, ka hara dikgoro tsa Terela re tla ithuta tse ngata. Re fuwe harepe ya Gauta ya dikgole e ka bang 1,000. Re tla bina re meketse re hobeleng bohle. Halleluya, konyana e tla phumula dikeledi tsa rona. Re fuwe beke e monate ya ho boela hae. Lemong tsa pele tse dikete tse leshome, re fe noto e nepahetseng ya yona, ha re bineng hape, na ha le rate seo. Nahanang fela, madi a bohlokwa a mora modimo a phulositse a halaleditse. Batho ba mohlolo ba le bitso la hae, mme ba bitswa monyaduwa wa hae. Amen. Le a bakgeswa ba hlowe mona ka tsatsi le leng morena o tla kenya. Bakgethwa ba hae kgorong, mme hoo ke ntho yohle. Bohle mmoho jwale. Ka hara diheke tsa Perela re tla ithuta tse ngata. Re fuwa harepe ya Gauta ya dikgole tse ka bang 1,000. Re tla bina re meketse re hobele hohle. Konyana e phumula dikeledi tsa rona. Re fuwe beke e monate ya ho boela hae lemong tse 1,000 tse leshome tsa pele. Ha re tsukitse matsoho re sa bina eo. Madi a bohlokwa a mora modimo a phulositse a halaleditse. Batho ba mohlolo ba le bitso la hae mme ba bitswa monyadi wa hae. ya ba khesa ba hlowe mona tsatsilele morena o tla kenya baratiwa ba hae khoro mi ho kitso jwale ha re phamisetse o yena matso a rona. Kara di khoro tsa pele re tla ithuta tsengata re fuwa harape ya gauti ya di khole tse ka bang sekete re ka bina re meketse re hobele hohle go nyana tsa phumula dikeledi tsa rona re fuwe veke e monate ya o boela hai le montse di kidite le shume tsa pele. O ka mo ke ratang Jesu ho ba o nthatile pele nkeke ka mofulalla nkeke ka mofulalla nkeke ka mofurialla hobane o nthatile pele.
I'll never forsake him because he represents me.
Nkeke ka mofurialla hobane wa nkemela. Amen. Ke mophulusi wa ka le ka hobane o ntshwetse ha ke na tokelo empa hobane o nkukile jwalo ka wa hae ka sebele o fetuile nna ke tle ke fetuwe yena o fetuile moetsa dibe le ho nka dibe tsaka ke tle ke fetuwe mora modimo.
Oh how I love you.
Oh, kamo ke ratang Jesu. Oh, morena Jesu, ke rapela hore o fodise kgaitsedi. Mme moetse a itekanele morena bakeng sa tlhokiso ya hao ka lebitso la Jesu. Ratang Jesu, hoba o nthatile pele. Na dipina tsa kgale tseo ha di etse ho ngwe lona. Ke hopola lelapanyana la ba mmala le ne le tlwaetse ho tla mona, monna le mosadi le ngwananyana. Jwale fela ha ke kgone ho e bina empa ke tla e leka ke utlwa moya wa hallang ka ho nna. Amen.
Oh, what precious love that Father had for Adam's fallen race.
Oh, ke rato le bohloko ha kakang leo ntate a bileng le lona morabeng o weleng wa Adama ho fana ka morao wa hae a le mong ho hlomowa le hore lopola ka mohau wa hae. Oh, ke rata ho.
What precious love that Father had for Adam's fallen race. Gave his.
Oh, ke rato le bohlokwa ha kakang le ntate a bile le lona morabeng o weleng wa Adama ho fana ka morao wa hae a le mong ho hlomowa le hore lopolla ka mohau wa hae. Ke rata ho na lona. Na haona ho hong ka yona jwale melaetsa eo e thata mme e ya ka molao le o seya ke seo lentswe la modimo le leng sona le bohale le o feta sabole e ntlha dipedi empa ha tsotlhe di fetile le ya bona moya o mogolo o halelang o dutse mona ka moahong kaekae o hlokometse manyoloi. O ka ona he ka morago ba tsotlhe di fetile le mmone a otlola letsoo la hae mme mahlonolo a qalela hoa re mo phamisetsa matsoo le o mo rapela ka mosa wa moya o halalelang na ha etse ho ngwe lona ho hlwekisa hantle ho fa qalo e ntšha ho kgutlisetsa morao lentsweng ba bakae ba kulang jwale ere ke tlile o fola o seng hona ena ke hora ya phodiso yaka 1 2 3 4 5 e ka ba 8 kapa 10 ba lona ho lokile ke a ipotsa ha eba bana ba ka ba banyenyane mona ba ka nketsetsa ho hong nna le tla etsa seo ke a ipotsa ha eba le ka tla morao kwano fela hanyenyane fela jwale ke tla le kopa bohle ho theola pela a le tare fela re sa rapela re sa ntse re bina ho lesa bao ba tla tlotswa le ho rapellwa mwena nevel tlo mme re tla ba rapella re nto tshwara kolobetso ya metsi mme nto ba ho qhalanngwa ka semolao nakong e kabang e mmedi kapa e meraro metsotso e kabang 10 boholo ke a kgolwa ho lokile.
What precious love that father had for Adam's fallen race, gave his only son to son.
Oh, kirato le bohloko ga ka le ntate a bile le lona morabeng o wele mo Adama ho fana ka mora hae o hlomoa le hore lopolla ka mohauwa hae hae ba motho fe fela o tsiba mo lapanyana le o laba mala le lenteng kilakatsa ha ba ka atla le u bina seo hape ba jeng saka khabareng ya tsoletso ine le tlase Broadway mono kae kae kile bala le bitso la bona ine le mang monna mosadi wa hae mwananyana.
Oh, what precious love that father had for Adam.
Bana bana le ho khutsa ho nyane ho yona le ya tseba jole ka ha le etsa seo ho ke rato le bohloko ha ka kang le o ntate a bile le lona morabeng o wile mo Adam ho fana ka morao hae ho hlomoa le o lopola ka mohau wa hae le bona seo e leng sona morabe wa Adam o ne wile o tswakilwe hohle ho theoa o theohile ka mola hantlentle ho tloha ho se dumeleng lentswe la Modimo semoyeng ho ya tabeng ya bong ho ya mefuteng yohle ya ditshila ho theohela tlase karolong e tlase-tlase mme o ke lerato le bohlokwa kakang leo ntate a le file morabe o wileng wa Adama ho fana ka morao wa hae o hlomoa ho theohela ho ye tlase ho feta e leng teng le ho re lopolela lentsweng la hae ho re lopolla ka mohau wa hae. Mme jwalo o seng hona re ema ka mohau wa hae hore re bana ba hae re na le tokelo hlononofatsong tsena. Jesu Kreste o shwile ho fodisa e mong le e mong wa lona ke hantle o e tshepisise mme mona re a tseba hore seo ke nnete ke ba bakae le a tseba hore ke nnete ka hona he ke thepa yalo e ruilwe ke lona ke yalo e tla ba ho na le ntho e le nngwe e ka le thibelang ho e fumana he satane a leka ho le bolella leshano le tswakilweng. Modimo o ile a reng o hlabetswe ditlolo tsa rona re fodiswe ka maqeba a hae re dumela seo hore ke lentswe la Modimo jwale o se dumelele satane a o bolele ntho e fe sele. Lentswe la Modimo le itse yang ka lefatshe lohle le bolelela basebukua ka senyefankgedi ho le ha kae lefatshe lohle ha le soka le fitlhelwa kaofela ha jwale lefatshe lohle hona ho ne ho tla nka nako e kae ho isa dipheletsong tsa lefatshe eng e yang ka lefatshe lohle le bolela efankgedi bonang ke na le lona ka metlha ho isa dipheletsong tsa lefatshe dipontsho tsena di tla latela ba dumelang kitso la ka ba tla leleka ba temona ho bua ka dipuo tse ntšha haebe ba tshwara nowa kapa ho nwa ntho e bolayang e ke ke ya ba ntsha kotsi haeba ba beya matsoho hodima bakudi ba tla fola leo ke lentswe. Jwale robalang hodima sena molao ka mong wa Modimo robalang mono hodima ona ebe le fitla sebakeng seo le hore Modimo ke bakile ke kolobeditswe ka lebitso la Jesu Kreste ke eleletswe madi ke eleletswe mora Modimo ke ya o elellwa ntate wa ka o ntlhonolofaditse ka moya o hallang jwale satane o leka ho nkotla le ho nkodisa ke tla ka sebete amen ha o ka hlolo ke bolokile lentswe la hao ke dutse mona jwalo ka Ezekiase mohla morena a re bolela Esaya theoa le o mmolella ha sa tlo tswa diphateng tseo o tlile o shwa a re morena ke tsamaile pela hao ka pelo e phethahetseng ke hloka dilemo tse leshomele metso mehlano ho feta morena a bolela moprofeta kgutla mme o mo jwetse hore ke mo utlwile o tla phela ke hantle e fetola dintho ke ka moo le lokelang ho tla ho se kahlolo ha kahlolo e le teng ompa o lwana le moya o loketse ho tla moo o hlokileng le ho hlaka ke a le dumela ke eme mona morena ke a e dumela haeba o le moetsa dibe mme o sa tsebe Modimo bolela Modimo hona mona morena ke batla ho fodiswa ke batla ho sebeletsa empa ke o fa jwale pelo ya ka ke nna eno a ntshebedise jalo ka moprofeta ka tempeleng hore ke nna eno a roma nna morena mme lenyolo ilang ka leshala la mollo jwale re ka kereke mapatlelong a bo efankgedi re sebedisa mofuta o mong wa tshebeletso ka mona re bibele e buile bakeng sa kereke haeba e mong a kula hara lona a ke a bitse baholo ba kereke mme ba batlotse ka oli le ho ba rapella thapelo ya tumelo e tla fodisa mobabi le tseba seo Jakobo 5:14 moina Neville Mona modisa wa rona monna ya lokileng ya romilweng ke Modimo ya tletsweng ka moya o hallang ke ba bakae ba lemoile moina Neville a shwa nna le lemoile ke mo utlwile a profeta sonta se fetileng kgetho la pele ke manyane a ka nahana hore moreri wa metodisi a ka ema jwalo empa ha moya o hallang o motlhela ntho e nngwe ya e tsala le ya bona ee ba tla o yona hantle ka ho iketsa halla fela le ya bona o kgutlele tswalong e nepahetseng e ba he o ka tswella o kenye bophelo tlhakong ya koro le o e beya maemong a nepahetseng e tla hola e le se fela e tla hola ho jwalo le ka kereke ha o ka khutlela nthong e lokileng ho dula mo no fela ho tswella jwalo mahlaseding a lokileng a letsatsi le metsi le dithoriso le di haleluya le dipina le dintho e tla hlahisa sena e tla e phahamisetsa hantle sebakeng mo o ka nanabelang le ho fumana tsohle di ka etsetswa ba dumelang jwale ha le tlotsa ka oli ke tlo le beha matso jwale pele ke tlo rapela e mong le e mong wa lona mme ke le batla mona moleng ho beha matso e mong ho e mong jwale beyanang matso hobaneng ke etsa seo jwale bebile ha ere ha eba moena Branham a beha matso a hae hore dipontsho tsena di tla latela bao ba dumelang ha ba beha matso a bona na ho jwalo ba beha matso a bona matso a lona a itshwanela fela le matso a fe fela le ya bona ka hodima tsohle ke matso a modimo a balang mme ka baka leo ha ba beha matso a bona hodima bakudi ba tla fola ale le sa beyane matso e mong ho e mong ha re inamise ditlhoo tsa rona ke batla lona bohle kereke ntle mono ho rapella bana
Our Heavenly Father, we thank you this great life. God, just think, many of us are here.
Kamona ke tsapa hore emo le emo wa bona ke bana ba hao ba tshwetse ka moya ba hlatsitswe ka madi ho tlatswa ka moya o hallang ba itukiseditse ho tla mme satana ke ke ba fumana ka tsela eo ho ba itse tsebe a ke ke ba fumana ho ba etsa hore ba belale lentswe la hao hore le phoso mme ba tswella mme ba latela hantle ho ya letereng empa o le ka ho tla ho hlokofatsa mmele wa bona hobane wa tseba hore mmele wa bona e sa le sebe empa soli ya bona e bolokehile mmele wa bona o tla lokela ho kgutlela leroleng empa soli ya bona ya ho modimo ka ho o le ka ho hlokofatsa karolo seo a ka se kgonang empa ke thabetse hore o kentse pholoho bakeng sa mmele o hape ena ke tiisetso ya tsuo ya rona phodiso ya mebele ya rona mme morena rekotong ka jeno ke dimilione tsa meya dimilione tsa mebele e fodisitsweng ka ho re a tseba hore o modimo mme jwale ba baene matso e mong ho e mong ba shebe morena e mong o na le thaselo ho e mong e mong o batla ho tseba ho sa totoleye ke kereke efe e leng ditho tsa yona hore ba ikamanya le eng ke ba mmala ofe kapa ke tumelwana efe eo ba ho hao amane le yona ka letho morena ke bana ba hao ba bang ba bona ke ma-methodist ba bang ke ma-baptist ba bang ke presbyterian mohlomong ba bang ke katoliki ha ke tsebe ba bang ke pentecosta empa wena ha o ba tsebe ka lebitso leo o ba tseba jwale ka ba hao ba rekilwe ke madi mme ba eme mona ba dumela lentswe mme ba tla ka sebete mme ke kaela molemong wa bona jwalo ka mohlanka wa hao modimo ho se ke a ba le motho ya mong ya fokolang ka moaong ona ha tshebeletso e fedile a bona e mong le e mong ba fodiswe e re moholo ya tlatsitsweng wa hao a ya pele a tlotsa oli eo olinyana eo e theohang phatleng ya bona e tshwantshang oli ke moya re tlotsa seo mono ho etsa batho ba tsebe hore ena ke oli e hlwekileng ya mohlware e beilweng dihlong tsa bona ho tshwana le moya o halalelang o tlang e tle re ha ke beha matsoa hodima bona ka bonna ba ke ba ye ditulong tsa bona ba thabile hona ba nyakaletse e le mosebetsi o phethileng ho phethahetse ba fodile ba ya hae ho fola fana ka sena morena mme lehoo le dithoriso di tla phahama ho tswa motseng ohle ho pota dibaka tse ngata moo batho bana ba tla ya teng wa tseba nkile ka ba le bothata ba mala empa buile nkile ka ba lehore lehore malwetse a itseng empa a ile ke utlwile fela molaetsa oo seng hono ho tswalwa botjha lentsweng mme ka kgutlela lentsweng mme ke dumela lentswe mme jwale ke fodile fana ka sena ntate ke ba neela ho wena ka lebitso la Jesu Kristo
I want the elder to go far enough to Teddy, if you will, some of you saying only believe just as you can. Now let the ones just pass right to the seat as we anoint to pray for them.
Jwale ka dihlo tsa rona tse inameng, ke batla moholo a ye ka pele. Ho ke ho Teddy ha o rata, ba bang ba lona ba bine dumela fela ka mo le ka kgonang fela jwale. Mme a bao ba fitileng ditulong tsa bona hantle, re sa tlotsa le ho ba rapella. Ka lebitso la Jesu Kriste, ntate ya mahodimong ke sa beha matsoho a ka hodima mosadi eno, tlotso e sa le teng.